You may be seated. It's
Ningahlala phansi kungukuthi ngikhathele kakhulu ngokulalela bufakazi ngaze ngakhohlwa kunaka isixuku ngijabule kakhulu kuba lapha kulobu busuku enkonzweni yenkosi kuhlangana nomfowethu O'Donnell futhi bengikubuka lokhu nginika lezo zibonakaliso izithulu nezimungulu futhi umfowethu bengitshela ininikazi ngobunye busuku elalisesihlalweni esinamasondo elalinomdlavuza omkhulu kulo lokho kanjalo ukuthi laphulukiswa ngokuyisimangaliso laze laphuma esihlalweni esinamasondo umdlavuza usekho nokuba nesikhathi esimnandi nje futhi ngabonga kakhulu lokho kuhle kuba lapha kulobu busuku umfowethu O'Donnell nakuleli bandla elihle labantu phezulu lapha ingabe le yithembe noma imesa ithembe futhi manje konke sekukhulile ngakho-ke ngalapha selokhu ngangikulelizwe cishe eminyakeni ngamashumi amathathu nanhlanu edlule ngize ngingabe ngisayazi le ndawo futhi kumnandi ngempela ukuba sendlini yenkosi ngenkathi ngingena intombazanyana yema lapho okungunkosazana O'Donnell omncane nencane amanye amantombazanyana amabili futhi ubekhuluma nami emnyango futhi ngathi bangitshela ukuthi kuzobanda qa namhlanje ebusuku lapha ngathi nina baseningizimu ngokubanda qa izansi lapha ngakho-ke elinye ninikazi elincane labuka elinye lathi awu wayengowase-Iowa kanti elinye lathi wayengowase-Minnesota futhi ngathi ngaphambi kwalokho ngathi ngenkathi ngihamba ekhaya kwakwishumi nane ngaphansi kukaziro lentombazanyana evele e-Iowa noma i-Minnesota eyodwa yathi awu kwakungamashumi amahlanu nambili ngaphansi ngenkathi lihamba ngithela ukuthi ngangingowaseningizimu amashumi amahlanu nambili ngaphansi singakuthola lokho ezweni lami sizokodola ngempela amashumi amahlanu nambili ngaphansi lolo hlobo lokubanda akunjalo kubanda kangako na manje sithatha lokhu njengenhlanhla enkulu kuba lapha kanye nani kulobu busuku ngalesi sikhathi senhlanganyelo ngaphambi nje kwengqungquthela ye-businessmen lokho ingqungquthela izoqala ngalolu lwesine oluzayo ezansi Ramada kuku-East Vanburen Street futhi ngempela sinimema nonke ezansi
wonderful speakers in the convention.
Kuzoba nezikhulumi ezimangalisayo engqungqutheleni futhi umfowethu Velma Gardner ungomunye engaziyo ngaye bese ke ngicabanga ukuthi banabanye bosomabhizinisi abazokhuluma futhi ngikholwa ukuthi uJim Brown ubengomunye wabo noDr. Reed futhi kusobala umfowethu Rose uhlala ekhona umfowethu Austin waseTexas kuthi ngakho-ke ngineqiniso lokuthi nizoba nesikhathi esihle sokuza ezansi lapho sixhuxhuma ngempela ngokulinda le ngqungquthela sethemba ukuthi kuzoba sengathi kwakungesinye isikhathi kukukhulu kakhulu kuphela futhi khumbulani kufike oyedwa wozani nonke wonke umuntu umenyiwe bese kuthi-ke uma kuyintando yenkosi ngicabanga ukuthi nginesikhathi esincane esibekelwe eceleni ukuthi bazongivumela ngizame ukukhuluma ngaso futhi ekudleni kwasekuseni ngomgqibelo ekuseni ngiyacabanga futhi umhlangano ngesonto ntambama okungukuthi uma inkosi ithanda futhi ngakho-ke ngibona lokho kuyinhlanhla enkulu ukuthi ngiyimena lawo madoda amakhulu futhi nginikeze ubufakazi enkosini ngenkosi njalo futhi ngiyakhuleka ukuthi uNkulunkulu uzombosisa umfowethu O'Donnell lapha naleli qembu elihle lamaKristu lapha eligogobele lilinde enkosini ngokuba impela singabagogobali singabahambi nezihambi leli akulona ekhaya lethu kodwa sifuna umuzo omakhe nomenzi wawo nguNkulunkulu futhi singabagogobali nje asisilo leli akulona ekhaya lethu simane sidlula ngale ndlela nje futhi kunikeza inhlanhla enkulu kakhulu mhlawumbe uma ngizobeka lokhu ngale ndlela mfowethu kunikeza inhlanhla enjalo ingabe lokho kungcono na ehe kuyinhlanhla enkulu kakhulu ukuba lapha ukubeka kulesi sikhathi senhlanganyelo kanye nani makristu amangalisayo futhi lapho ngizwa ukuthi nginikezwe inhlanhla yalaba abantu abahlukene amabandla abekade enayo ebengivumela ukuba ngikhulume kuwo ngaphambi nje ngithela ngicabangile isikhathi esihle kakhulu kuzwakalisa ukuthakasela kwethu ukuthi kanjani lezi zinhlangano ezehlukene ezibambisene ngayo ezikhathini ezidlule kumamishini ami emhlabeni wonke The Assemblies of God, the Four Square, Jesus' name, the Church of God, kanye nabaningi, kanye nabazimele, mhlabeni jikelele, bonke bengena njengoyedwa, nasenkazimulweni kaNkulunkulu, futhi uNkulunkulu bekade enza izinto ezithile ezinhle phakathi kwabo, futhi siyabonga, futhi ke ukubuyela lapho esingaveza khona imicabango yethu, yethu nenhlanganyelo yethu, futhi njengoba bengicaphuna izolo busuku ngapha eFellowship Tabernacle lapho besinenkonzo khona futhi ngangena umngane wakudala uMfowethu Bosworth abaningi benu bayamkhumbula uMfowethu Bosworth futhi wayevame ukungitshela wathi uMfowethu Branham uyazi ukuthi yini inhlanganyelo na ngathi ngicabanga kanjalo uMfowethu Bosworth wathi ngabafa ababili emkhunjini owodwa ngakho ke yebo wayenamancoko futhi ngangikuthanda njalo lokho abafa ababili emkhunjini owodwa ngakho ke njalo ingubo ilula kancane ukusiza omunye umufo uyazi futhi lokho kuhle kakhulu manje ngiyethemba ngempela ukuthi nizongikhulekela futhi mina lokho namhlanje ngithumele indodana yami phezulu esikhashaneni esedlule ukubheka ukuthi ngabe khona yini umuntu ofuna ukukhulekelwa angizelanga ngempela ukuba nezinkonzo zokuphilikisa ukuze nje ukukhuluma noma ngubani uyazi ukuthi angisiyo umshumayeli owake wangizwa kepha angifundile futhi angikwazi ukushumayela kodwa ngivame ukukhulekela abagulayo futhi eza ifamisa abantu bahlangana ukuze bakhulekelwe kusobala baningi kakhulu abantu abagulayo kodwa ngesonto angishoko lutho ngakho ke ngoba ngangizobiza abantu bakwamanye amabandla ukuba beze kulomabandla athile engangizoba kuwo ngesonto ukuze okhulekelwa futhi ngicabanga ukuthi kungalimaza amanye amabandla ngakho ke ngikuyekele nje manje izolo ebusuku ngimemezela ukuthi kulobo busuku sizokhulekela abagulayo phezulu lapha futhi uma uNkulunkulu evuma mhlawumbe kusasa ebusuku noma ubusuku obulandelayo okukodwa sikhulekela abagulayo futhi ngakho ke ngiyethemba ukuthi kuzelunga ukuthi iNkosi izophulukisa wonke umuntu ogulayo lapha kulobo busuku futhi ngiyakutshela mngani wami othandekayo ngaphezu kwakho konke ngiyethemba ukuthi abaguliswa yisono bazolulama kulobo busuku ngiyabo uma iNkosi ikuphulukisa ekuguleni kwakho mhlawumbe nizo uma uphila nganoma yisiphi isikhathi uzogula futhi ngiyabo kodwa ukuphila kuphakade yilokho esikufunayo kanjalo kunjalo ngokuba lokho kuyikhambi langempela futhi ngiyethemba uma kukhona umuntu lapha ongakholwa kuKristu uzoba yikholwa kulobo busuku futhi uma ulapha futhi ungazalwanga kabusha noma wamukela umoya ongcwele wacalisa ngomoya ongcwele ngiyethemba ukuthi lobu kuzoba ubusuku ukuthi lokho kuzokwenzeka uma ungumhlubuku ngiyethemba ukuthi iNkosi Jesu izokwenza ukuthile okungokoqobo kulobo busuku kuwe lapha futhi ifudumalise inhliziyo yakho ngaleyo ndlela ubuyele nje enhlanganyelweni yayo futhi ngoba ilindile ngezingalo ezeluliwe linda ngashumela eminyakeni yethile idlule ngentshumela encane ngesinye isikhathi ngale thempelini iAngelus ngenkathi babe nejubhili lePentecost iminyaka engamashumi amahlanu yejubhili ngiyabukhumbula busuku bokuqala ukuthi ngashumayela ubungcwele engikholelwa kubo futhi ngangingahlozile empeleni ukuba kodwa niyazi nje ukusika abantu futhi indlela abantu abadede ngayo ePentecost yasekuqaleni njengalapho kokuqala ngenkathi kwehla umoya ongcwele ukuthi labo bantu bayiphile kanjani impilo abakwenzayo eminyakeni ngamashumi amahlanu edlule ngathi wo sisuka ezindleleni ezikude sinezinhlangano ezinkulu kusukela lapho izakhiwo ezinkulu ezinhle nabashumeli abapolishiye kakhulu ngathi angazi ukuthi sisenazo yini isibusiso sePentecost sasinazo ngaleyo nkathi nani yabo ngathi bekuvamisile ukuthi odadewethu bebeyoza indlili yokukhonzela kwakuyihlazo ukuthi omunye wabo abe nezinwele ezifishane azipende noma into efana naleyo kodwa lokho bathi ukwehlisa imigoqo ndawana thize futhi ngakho-ke kwakukhona umngani wami kungukuthi ungumfowethu ePentecost futhi abaningi benu bangamazi igama lakho nguWilliam Booth Clibborne awu abaningi benu bayamazi futhi uMfowethu Booth ungumngane wami wesifuba kuphela sivumelani ngezimfundiso ngoba ungu umcabange wabaka Calvin aze acabange ngaphezu kwami ngakho ke ngingacabanga kuphela ngobu Calvin inqobo nje uma kuthala ibhayibhelini yabo bese kuthi ke uma kuphuma lapho kudlula ukucabanga kwami angisakwazi ukucabanga ngakho ke ngibona emsamo ngakho ke ngenkathi sisuka emsamo wahlangana nami phandle lapho futhi wangibuka wathi chichichichi ngiyakudabukela umlayezo njalo wabagcina umthetho wazi kangcono kunalokho wavele nje wangidabula wonke uyazi
the next day I preached on the lamb and the dove and
futhi ngakusasa kashumele ngokuthi iwundlu nejuba futhi ngakho ke inkosi ibusiseke mpela umlezo omncane omdala ophukile futhi ngenkathi ngiphuma wayesula amehlo akhe uyazi wathi bekukuhle kepha kulula kakhulu kulula kakhulu ngathi bekulungile washo kodwa bekulula kakhulu waye njalo waye ngashumayela ngezilwimi eziyisikhombisa niyazi ngakho ke inkulumo yami encane yase Kentucky yayilula kakhulu kuye akumangalisi ibest manners ibingeke emthinte ndawo uyabo ngakho ke leyo indlela engifanele ngikhulume ngayo elula ngikholwa ukuthi ivangeli lilula ibhayibheli lathi kulula kakhulu ukuthi siwula singaphambuki niyabo
Just all you have to do.
Ngakho ke nje konke okumele ukwenze ukukhumbula uABC uyazi ukuthi lokho kumele nina kholwa uChrist njalo yilokho kuphela ofanele ukwenze lokho kuyaxazulula ABC futhi ufundiswe ngokuphelele ngokwami ukwazi ngakho manje kulabantu abamile futhi ngiyakuthakasela futhi manje angikaze ngize ukuzoshumayela ngizokhulekela abagulayo kepha ukuthola isizinda esincane ngikhulume ngemibhalo ngicabanga ukuthi ngike ngashumayela ngazikhandla nya ngokunye ukusa kwamfowethu fula ngabiza iLife Tabernacle noma ukuthize iFaith Tabernacle ngicabanga ukuthi ngiyibambe ngobunye busuku ngingakafiki ebandleni melusi noma omunye umuntu ngithumelela izwi wathi awusho laba bantu bathanda ukuhamba beyolala ebusuku ngakho ke angivamile ukushumayela ngaphezulu kwamahora isithupha noma ayisishiyagalombili ngakho ke angigaze ngibe ngaphezulu kwalokho ngakho ke ngale kwamfowethu atlo ngobunye busuku ngangicabanga ukuthi wayezocishe angikhiphe epulpiti ngakho ke kungcono ngikuthathe kalula kulobu busuku phezulu le lapha nabanye benu abeza kude kakhulu manje kuhle kuba lapha futhi ngaphambi kokuba sisondelezini manje ake sikhulume nomqambi omunye wathi kungekudala ngangise Fort Wayne Gospel Tabernacle BE Redica wayengumuntu omkhulu kaNkulunkulu owafa eminyakeni edlule ukuthi inkosi yambusisa ngempela lowo mfo wabo waye yindoda enamandla yokholo ngangise ngumfana omncane ngangijwayele ukuhlala noPaul Rudder lapho futhi nje ngingumfundisi osemncane kwase kuthi ke indodakazi kamfowethu Redica yasangana yahlanya ngelinye ilanga wayengemuva eshedini lami lamalahle ezansi lapho ngolunye usuku ekuseni kwePhasika futhi bangitshela intombazane ethile ehlanyayo emuva lapho ebandleni futhi ngisanda kuphuma emkhankasweni ngabukela lapho ngathola ukuthi kwakuyindodakazi ka iRedica notate Redica behleli lapho inhliziyo yami yathi ukungehlulekisa futhi yayimi lapho igama izinele zayo ezinde ezinhle ngeminwe yayo impompoloza utiki wotiki upeni wopeni intombenhle
knelt down there and said Lord Jesus be merciful
ngikathi ngakugqaphansi lapho ngathi inkosi Jesu yiba nomusa kuyo kwaba yilokho ishadile futhi inabantwana ababili noma abathathu manje kulungile nje niyabo futhi umusa onjalo futhi kalula sisibheka nje indlela yokuphuma futhi sifinyelele ngaphezulu kwakhe ngokuthembeka sizama ukuthola kulungile okusondele kakhulu kithi kanjalo thina kalula nje kholwa yiba nokukholwa ungangabazi ngakibambe umhlangano lapho ngiyamkhohlwa umzalwane wePentecoste ophethe iTabernacle manje futhi nganginomhlangano lapho futhi kwakukhona leliculo kholwa kuphela labhala nguPaul Rudder futhi wayengumKristu omuhle kakhulu nesithunywa esikhulu sosuku lwakhe ngangihleli egumbini lokufundela elincane futhi babecula benzela mina ukuba ngize emsamo ngalelo abanakho emhlabeni jikelele futhi ngangihleli lapho futhi ngazi ukuthi khona kanye kuleso sifundo esifanayo lapho uPaul athola khona ukuphefumulela kokubhala iculo futhi nantu lingena khona kuphela olokho nje kuvuthise inhliziyo yami ngemuva kokuphela kwenkonzo kwaba nezinto eziningi ezinhle ezenziwe inkosi yethu Jesu emhlanganeni ngabuyele emuva ngalapho ngaseceleni kwendawo futhi ngangilindile futhi kwakukhona indoda eyangena yathi mnumzane Branham ngase ngithi yebo mnumzane wathi ngiyathanda ukukuzwa ukukhuluma kodwa wathi ukubhala nokufunda kwakho kulimi kubi kakhulu ngathi yebo mnumzane ngiyakwazi lokho wathi usho ezinye zezinto ezimbi kakhulu ngathi yebo mnumzane kunjalo ngathi angitholanga ithuba lokuthola imfundo ngathi ngikhuliswe emndenini wabayishumi abazali bampofu nami bekufanele ngiye emsebenzini singakashaya isikhathi ukusiza kunakekela lo mndeni angizange ngithole ngisho nemfundo yasesikoleni sokufunda nokubhalwa kolimi wathi akuzole izaba manje uyindoda ngathi awu ngimadaza kakhulu nomsebenzi wenkosi manje angena wathi namanje ungafundela ekhaya wathi manje ngokusibonelo nje kulobu busuku phandle lapho uthe nonke ninabantu nidlula kuleli pulpiti ngathi awu bengingazi okuhlukile ngathi akusikho lokho kuyikho na impela kusikho uthi ufanele ngabe uthe pulpit ngathi wathi wena ngathi awu kulungile ngabe kukhona ukuthile engingakuphumiselanga ngokuyikho noma ukuthize wathi awu awulazi nje iBhayibheli lakho ngathi awu lokho kungaba njalo kodwa ngimazi kahle umqambi ngathi ilokho ke uyazi lisho ukuthi ukwazi incwadi yakhe kodwa ukwazi yena kungukuphila niyabo usathane uyalazi izwi lakhe kodwa ukwazi yena umqambi wezwi niyabo singakhothamisa amakhanda ethu manje ngenkathi sisakhuluma naye ngendlela yethu ethobekile manje amakhanda ethu ekhotheme izinhliziyo zethu kange nakho ingabe kukhona isicelo esikhethekile ongathanda ukuthi sikukhumbule ngaso na phakamisela isandla sakho kuNkulunkulu vele ubeke enhliziyweni yakho isicelo sakho uthi Nkosi ngidinga insindiso ngidinga ukuphulukiswa ngidinga ukuthile uNkulunkulu uzoqonda
Our Heavenly Father as we approach thy
Baba wethu wasezulwini njengoba sisondela ebukhweni bakho bungcwele kulobo busuku egameni leNkosi Jesu size egameni lakhe ngoba washo ukuthi uma nicela ubaba noma yini egameni lami ngizokwenza
We know we can't come in our own name.
Manje siyazi ukuthi asikwazi ukuza ngegama lethu, asikwazi ukuza egameni lebandla lethu, egameni lomelusi wethu, noma egameni lenhlangano yethu, futhi silindele ukuzwakala. Kodwa sinesiqiniseko sokuthi uma siza egameni leNkosi Jesu ukuthi usithembisile ukuthi sizolalelwa.
I pray tonight heavenly Father.
Futhi ngiyakhuleka kulobo busuku babo sezulwini ukuthi njengoba sibuthene lapha kuleli lithabenakele lincane linikelelwe inkonzo yakho okungukuthi inceku yakho umfowethu Odenel aye lusayo ngalesi sikhathi elusa izimvu ezigogobala kulengxenye yezwe ngikhuleka izibusiso zakho phezu kwalomelusi naphezu komndeni wakhe phezu kwebandla nazo zonke izimvu ezikhaba lapha emadlelweni ngikhulekela lonke ibandla elimelwe lapha bonke abantu futhi kulabo abange wona amaKristu ngikhulekela ukuthi kulobo busuku bazoba ngamaKristu ngikhulekela osomabhizinisi abalapha umfowethu Rose umfowethu Williams labanye abaningi ngengqungquthela elandelayo ezansi lapho ukuthi lokho kunyakaza kuncane kwalezi izinsuku ezimbalwa ngaphesheya kwePhoenix naseTempe naseSunny Slopes nasezweni lonke lapha kuzoba yimbangela yokuthi amaKristu amaningi athathe ukubamba okusha abahlubuki abaningi babuyele kuNkulunkulu izoni eziningi ziza kuKristu abaningi abagulayo bayaphulukiswa siphe khona baba Kuluma ngathi ngezwi kulobo busuku iqiniso izwi lakho liqiniso bulikisa bonke abakulayo nabahluphekileyo ngakho kokubili ngokunyama nangokomoya lezi zandla eziphakamile zinesidingo Nkosi futhi ngiyakhuleka uzokuhlinzeka konke lokho kulobo busuku ngoJesu Kristu Nkosi yethu Amen. Manje iningi lenu liyathanda ukufunda imibhalo kanye nalabo abafundayo ngifisa ukufunda ezindaweni ezimbili kulobo busuku enye yazo itholakala kuMarku isahluko seshumi nesithupha futhi sizoqala evesini leshumi nane futhi enye itholakala kuJohane ongcwele noma ngicabanga ukuthi yilapho engibhale khona phansi ake ngibone kuqala yebo uJohane ongcwele ishumi nane ivesi leshumi nambili kulapho umbhalo wesibili.
And now in St. Mark, the 11th chapter.
Manje go Marku ongcwele isahluko seshumi nane futhi siqala ngevesi leshumi nane noJohane ongcwele ishumi nane ishumi nambili. Manje sifuna ukulalelisisa ukufundwa ngoba izwi likaNkulunkulu yilokho esifuna ukukuzwa. Okokuqala uMarko eshumi nesithupha emva kokuba ebonakale kwabayishumi nanye behlezi ekudleni wabasola ngokungakholwa nobulukhuni benhliziyo ngokuba bengakholwanga yilabo abambonile esevukile.
And he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature.
Wayesethi kubo hambani niyezeni lonke nishumayele evangeli kukho konke okudaliweyo okholwayo abhaphathizwe uya kusindiswa kepha ongakholwayo uya kulahlwa futhi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo ngegama lami bayakukhipha amademoni bashumayele ngezilimi ezintsha bayakuphatha izinyoka futhi uma bephuza okuthile okubulelayo ngeke kubalimaze bayakubeka izandla kwabagulayo basinde.
So after the Lord had spoken unto
Ngakho emva kokuba inkosi isikhulumile nabo yamukelwa phezulu ezulwini yahlala ngakwesokunene sikaNkulunkulu base bephuma bashumayela ezindaweni zonke inkosi isebenza nabo iqinisa izwi ngezibonakaliso ezilandelayo Amen.
John 14:12 Jesus speaking. Verily, verily, I say unto you,
uJohane weshumi nane ishumi nambili uthi esekhuluma ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina naye yakuyenza futhi uyokwenza imisebenzi emikhulu kunale ngoba ngiya kubaba.
I would like to take for a text if the Lord willing on the
ngingikathanda ukuthatha indikimba uma inkosi ithanda ekuqinisekisweni kokuthunywa njengendikimba nokukhuluma nje nginemibhalo embalwa namanothi abhaliwe angasisiza lapho sihamba manje ukuqinisekiswa kokuthunywa.
Now I think that anything ought to be confirmed.
Manje ngicawa ukuthi noma yini fanele iqinisekiswe uma uzokakha indlu izofanele yakhiwe ngencasiselo ethile noma bangeke baqinisekise ukuthi indlu yakhiwe futhi uzodingeka uphinde uyidilize uyakhe kabusha.
And I think also if you were going down the road and or out at your work.
Futhi ngicabanga ukuthi futhi uma ubuhehla ngomgwaqo futhi noma uphume uye emsebenzini wakho bese uthileza kuwe bese ethi ngiyisikhulu sase-United States manje sengikubopha egameni lehhovisi lami.
Now
manje unelungelo lokusho kuleyo ndoda uma uyibhekile ifake umfaniswano nebheji ekhaselwe kuyo lokho okwamanje akuyenzi ibe yisikhulu sase-United States noma imuphi umkhokhisi angakugqoka lokho ungathenga ibheji ngapha cishe impele sitolo sezinto zikasheleni iya kunoma yiyiphi indali yamafuhlufuhlu ezimpahla noma yini lokho akuyenzi ibe yisikhulu sase-United States.
To make himself identified,
ukuzenza sona sikhonjwe sifanele sibe namaphepha aso anophawu kuwo lokho ukuqinisekisa isitatimende sayo sokuthi isikhulu sase-United States noma ayilutho ize iqinisekiswe ukuthi ilokho ikuqinisekisile ukuthunya kwayo futhi ukukwenza ngesitatimende esibekwe uphawu isimemezelo ukukhombisa ukuthi lo muntu ufungisiwe
been his commission has been sealed
futhi uye waba ukuthunywa kwakhe kubekwe uphawu ngophawu lwe-United States nangaphezu kwegama lakhe futhi lokho kumenza abeke noma ngabe ufake ibheji noma ngabe ugqoke umfaniswane inqobo nje uma ephethe leli phepha uyisikhulu futhi lokho ngokuthunywa kwakhe ibheji nomfaniswano nje ngeke kusebenze.
We find so many times in the army. I've heard my brothers and many of those.
Siyathola kaningi embuthweni ngibezwile abafowethu nabaningi balabo ababepheshe kwezilwandle ukuthi izikhathi eziningi amaJapane namaJalimane namanye amazwe angaphandle ayephikisana nathi empini uma babengathatha isosha elifile bese bethola elinye lamasosha abo ukuthi umfaniswano uzomlingana ngani bengakwazi ukuzenza isosha laseMelika.
And he had to be properly identified, or they'd never
believe that you were a soldier. Or maybe babengeke bakholele emfanisweni wakhe noma mhlawumbe isiqephezana ayenaso entayeni yakhe wayefanele akhonje ukuthi wayeyisosha lasemelika ngoba wayengaba yinhloli kalula noma yiphi inhloli eshibhile ingagqoka umfaniswane wasemelika.
And we find that in all walks of life.
Futhi siyakuthola lokho kuzo zonke izigaba zempilo. Siyakuthola lokho namhlanje mhlawumbe emgwaqeni sizwa abaningi bethi bangamamelika. Futhi lapho esikhathini esithile sedlule ngiphuma eQuartermaster eyayivame ukuba lapho eJeffersonville ngangizihambela ngokunyokusa ngiqaphile futhi kwakukhona umfo owayegqoke kahle ehamba ezansi nomgwaqo isigazi esikhulu kakhulu emlekini wakhe isisebenzi sikahulumeni.
And he looked over at me early in the morning with a pair of sunglasses.
Futhi wangibuka ukusethi kakhulu efake izibuko zelanga ngathi sawubona mnumzane wangibuka wayesethi waqala ukuqhubeka nokuhamba.
I thought to myself, I shouldn't say nothing, but in my heart,
manje ngicabanga kimi ngifanele ngisho lutho kodwa enhlizweni yami wayengeyena umelika ngempela ngoba izimiso zasemelika azincikile ezintweni ezinjengalezo kunjalo inhlanganyelo nokubekezelelana ukuthakazelelwa.
And now you see all that live in America is not Americans. There are spies, communists.
Futhi manje niyabo bonke abahlali eMelika akubona baseMelika kukhona izinhlolo amakhomanisi nakho konke kunye futhi okuwukuphela kwendlela abangaziwa ngayo ngempela noma ngabe baqinisile noma qhabo kungokwabo empeleni okungaphakathi kubo noma ngabe inhliziyo yabo iseMelika noma incwadi yabo yephakethe nje kuphela niyabo uya ngokuthi kuyini noma yimuphi umkhohlisi angaba angaba nalokho okubizwa ngemininingwane kepha ingabi yintatshana yangempela ngempela.
That's why that I believe that all who come our way calling themselves Christians
ingakho-ke ngikholwa ukuthi bonke abezanga ngithi abazibize ngamakristu amanxusa athunyelwe evele ezulwini afanele abe nesiqinisekiso sokuthunywa kwawo. Ngikholwa ukuthi kumele kube nesiqinisekiso sokuthunywa kwawo.
Now we realize that Jesus said here in Mark the 16th chapter.
Manje siyaqonda ukuthi uJesu washo lapha kuMarko isahluko seshumi nesithupha ukuthi bonke abathumele ngokuthunywa kwakuyothwala isiqinisekiso lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Manje akazange athi bona mhlawumbe ziyobalandela noma zingahle zibalandele wathi hambani niyezweni lonke. Manje omunye umuntu ufuna ukukuqeda lokho kuthunywa eminyakeni yezinkulungwane ezimbili edlule.
But he said,
"Oh, umhlaba wonke kuso sonke isidalwa lezi zibonakaliso zizolandela emhlabeni wonke nakuzo zonke izidalwa niyabo futhi lezo kwakuyizibonakaliso ezazizolandela ukugunyaza ukukhonjwa."
The Bible said the gospel came to us not in word only.
Ibhayibheli lathi ivangeli lifikanga ngithi ngezwi kuphela kodwa ngamandla ukubonakaliswa komoya ongcwele. Ngamanye amagama ngumoya ongcwele uthathe izwi likaNkulunkulu futhi lenze libonakale. Niyabo? futhi ngaphandle kwalokho ukuphela kwendlela izibonakaliso zikamakho weshumi lesithupha ezingalandela ngayo ikholwa ukuthi umoya ongcwele uqobo lwawo uthathe izwi likankulunkulu bese elikhombise kubantu lokho kuphela manje ukukholwa kwenza lelozi liphile Yabo, izwi lingunkulunkulu. Ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayekunkulunkulu, ulizwi wayengunkulunkulu. Waseke uJesu ethi, uma nihlale kimi, nezwi lami kini, lani nikuthandayo, niyakwenzelwa khona. Yabo, lokho kuhlala noKristu ezwini. Ungayi kwesokudla noma kwesobunxele, hlala ngqo nakho. Yabo, kuthi ke empeleni akulona izwi lakho, khona ke izwi lakhe, futhi izwi lakhe linamandla negunya ngemuva kwalo.
Now, and if the Holy Spirit which is God's word
manje futhi uma umoya ngcwele oyizihili kaNkulunkulu noma amandla ezwi likaNkulunkulu engena nezwi likaNkulunkulu uzokwenza izwi likaNkulunkulu lizibonakalise bani niye emhlabeni wonke likhombise lonke ivangeli kukho konke kudaliweyo futhi lowo okholwayo babathize uyosindiswa ongakholwayo uyolahla nalezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo yeke ukuthi isimo esihle kanjani lezo kube besingajula nje manje bese silalela lokho kwakuyimininingwane eyayizobambelela kuwo wonke umuntu owaphuma eshumayela ivangeli futhi ngeke umuntu onelungelo lokushumayela ivangeli ngaphandle kombhaphathizo kamoya ongcwele
Jesus would not let Peter, James, John, any of the rest of them preach the gospel.
UJesu akavumelanga uPetro, uJakobo, uJohane noma yibaphi abanye babo ukuba bashumayele ivangeli baze balinde emzini waseJerusalema kwaze kwafika umoya ongcwele wabagcwalisa ngoba ngumoya ongcwele wenza izwi likaNkulunkulu lisebenze niyabo Manje lelozi lifanayo liyaphila nje kulobu busuku njengoba bekuyihora okukhulunywe ngalo niyabo konke sikudingayo ngumoya ongcwele osemva kwezwi ufake ekusebenzeni futhi ukhombise amandla owathembisile
every blessing that God promised every
Zonke izibusiso uNkulunkulu azithembisile konke akusho kungaphiliswa uma umoya ongcwele usemva kwezwi ngoba leyo yinto ephilisa izwi futhi ilinike ukuphila yabo futhi manje siyazi ukuthi kunjalo
Jesus said these signs shall follow.
UJesu wathi lezi zibonakaliso ziyobalandela bonke ngibathumeleyo abanye benqaba ilokho kuphela impela
any unbeliever
Noma imuphi ongakholwayo noma imuphi umxeki wezwi angafika nenkomba yehlele lithile inhlangano ethile iyenziwe kumuntu noma ukuthize athi ngiphe Presbyterian luthele iBaptist noma kungaba yini
he could easily identify himself
Angazikhomba kalula enhlanganyelweni yalelo bandla lehlelo ngenxa yezincwadi zakhe ezimchazayo kodwa okwakhe okumchazayo kuvela kuphela enhlanganyelweni eyenziwe ngumqondo hhayi izwi likaNkulunkulu kodwa uNkulunkulu uma ethunywe evela kuNkulunkulu lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo niyabo uJesu washo njalo niyabo Yabo kungukuthi noma ngabe uthatha lokho bashiwe inhlangano ethile umbono othile owenziwe ngumuntu awusho bazoshumayela ifundiso yalowo mqondo bese kuthi ke lokho kube yinto ebachazayo ebhodini labadikoni noma ngabe kuyini ukuthi bame enhlanganyelweni enhle naleyo nhlangano angimelane ngalutho nalokho mqondani kodwa ngivikele kuphela lokho uJesu akusho niyabo wathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo futhi uJesu wathi kuJohane ngcwele weshumi nane ishumi nambili ngiqinisile ngithi kini lokho ngokuthi impela ngithi kini okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo nayo yakuyenza futhi umuntu angakholwa kanjani ukuthi uthunywe evela kuNkulunkulu bese-ke phenduka ephika khona kanye lokho kuthunywe uNkulunkulu athe uzokwenza lokho kungaba ukukhonjwa kwawo wonke umuntu amthumileyo na Angasho kanjani umuntu ukuthi ayikho into efanele nombhaphathizo kamoya ongcwele? Angasho kanjani umuntu ukuthi ayikho into efanele nokuphulukiswa kwabagulayo? Angasho kanjani umuntu ukuthi ayikho into efanele nokukhuluma ngezilimi, ukukhipha odevele? Ngenkathi lokho kwakuyinto emthethweni. chaza yukobo uJesu akunyamathisela kulewo nalewo kholwayo owayezo kwenza wathumela igunye lelo manje ungahle uye esikoleni bese uthole iPhD neLLD nanoma yini enye ufuna kuyenza futhi lokho kulungile lokho ukukhonjwa kwakho kuleyo nhlangano futhi konke kulungile angina lutho lomelene nabo ngifisa sengathi ngabe nginazo kodwa inkomba yokuthi uJesu ngathi yethu ubele umuntu kukuthi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo niyabo yizo lezo izinkomba azithumele nguNkulunkulu lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo manje njengoba ngishilo noma yiphi indoda engumkhohlisi ingathatha umfaniswano noma ibheji kepha lokho akusikho okumchazayo okumchazayo okubalulekile hhayi umfaniswano noma ibheji futhi kunabantu abaningi futhi kubi kakhulu ukuthi ngifanele ngisho lokhu kodwa kuyiqiniso sifanele sethembeke baningi kakhulu okwe abantu bakithi bePentecost abagqoke nje ibheji nomfaniswano niyabo ngoba baphila ngokuhluke kakhulu kunalo lokho ngempela kufanele kube yiPentecost kuze kube akukho lutho kulokho lokho kuphela futhi kunetha kuphela ihlazo embangeleni kunjalo kwenza abantu beshaya amakhala kodwa uJesu unikeze isiqinisekiso ukuthi kuzolunga ngoba lezi zibonakaliso zizolandela amakholwa into eyodwa leyo umoya ongcwele wabheka phansi ngokugeleza kwesikhathi futhi wabona ukuthi abantu bazoliphendukezela izwi lakhe futhi babangele lokhu lokho nokunye ngakho-ke wakwenza kwacace kakhulu futhi kwaba nethemba lokuthi ayikho indlela yokukuzungeza konke wathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo manje siyazi ukuthi lokho kuyiqiniso ongakholwayo ngaphansi yalokhu okumchazayo kohlelo kepha akusikho lokho kumenza abe ngumuntu othunywe vela kuNkulunkulu bazungeza lapho bephethe zonke izinhlobo zezincwadi emakhopheni abo bezungeza izwe lonke futhi lokhu okukaJehova lokhu futhi nokuthi nako konke lokhu okunye kodwa lokho akukwenzi kube njalo kuqhabuma imzane uJesu wathi ubavivinye ngezwi kunjalo izwi lezi zibonakaliso ziyolandela uyakholelwa emandleni kaNkulunkulu na hoyi ibandla lethu lethu lifundisa ukuthi ibandla lethu lokho kuhlangene nakancane nalo yilokho izwi likaNkulunkulu elikushoyo niyabo ya kuyodlula amazulu omhlaba kodwa izwi lami alikudlula izwi eliphilayo elikhulunywe nguNkulunkulu ophilayo kumele libe sesidalweni esiphilayo futhi kungenzeka kanjani ukuthi owesilisa noma owesifazane othi banombhaphathizo kamoya ongcwele baphike lokho uNkulunkulu akusho ezwini lakhe na ngoba yiwona kanye umoya ongcwele waloba yizwi yiwona kanye umoya ongcwele okhuluma ngomuntu kunjalo kufanele kube njalo akakwazi ukukwenza yebo umnumzane manje kodwa lokho umuntu akafika athi ngilekhathini lomhlanganyelo ngingowaleli bandla noma lelo bandla lokho namanje akukwenzi kulunge ngaba ne-PhD LLD nanoma yini enye evele esikoleni esithile ezikhulu lokho kulungile akukho okumelene nalokho lokho kusengalunga ngimelene nalutho nalokho kodwa uma uNkulunkulu emthumile futhi uma ephika lokhu kuthunywa lapha uma enalokho kuhlanganisa nalokhu kuyamangalisa kodwa uma enalokho ngaphandle kwalokhu ngakho-ke akukuhle niyabo kunjalo kulungile uma owesilisa egqoke umfaniswane nebheji elinokumchazayo kulungile kepha ubekwazi ukugqoka umfaniswane nebheji ngaphandle kokumchazayo kunjalo ngakho-ke kuyisiqiniseko sokuthunywa okumele sime kufanele kwenze ngokungagabazeki lonke ikholwayo ngahle adlule besethi hawu angikholwa ukuthi kukhole into efana nobhaphathizo kamoya ongcwele izikole zethu zifundise ukuthi nokuthi lezo zinsuku sezadlule akudingeki ukuthi sibe nakho lokho futhi baningi kakhulu babo abakholwa yilokho ibaningi kakhulu abakholwa ngobuqotho lokho abantu edalungile yingoba balalela isikole esikhundleni sezini kaNkulunkulu kunjalo impela lapho esikhathini esithile sedlule endaweni ethize kwakukhona owesifazane wayenendodana futhi yayinobizo lukaNkulunkulu empilweni yayo yayibonakala inalo futhi umama omdala mpofu wayefuna ukuyithumela esikoleni enza konke okusemandleni akhe kuyakha okungukuthi leyo yinto enhle kuyenza kodwa wayithumela esikoleni esingalungile Wayithumela endaweni lapho baqala khona ukufundisa ngokuphambene nezwi likaNkulunkulu futhi yaqhubeka wawasha ukuyithumela esikoleni njalo njalo wadlula isikhathi eside futhi ekugcineni ayizange ize ekhaya isikhashana umama omdala wagula wagula impela impela futhi waba mubi kakhulu wazodokotela wathi wayengeke aphile ukuthi wayezofa ngakho-ke wathola omunye womakhelwane ukuthi athumele itelegramu endodaneni yakhe ukuba ize ekhaya ngokushesha ngoba babefuna ukuba afe ngakho-ke umakhelwane wathumela itelegramu futhi ngakho-ke umfana wazilungiselela ukuza futhi emva kwesikhashana enye itelegramu yabuya yase ithi ungakhathazeki usephila saka ngakho-ke ezinyangeni ezimbalwa kamuva umfana weza ekhaya ezovakashela umama wakhe futhi washo kuye ejabule ngaye futhi emtshela ukuthi uneziqu zakhe zobuciko nakho konke ayekwenzile nokuthi uphumelela kangakanani esikoleni futhi wathi empeleni mama wathi ngikhohliwe ukukubuza wathi ungithumelele itelegram cishe ezinyangeni eziyisithupha ezidlule ukuba ngize ekhaya wathi bengiphatheke kabi kakhulu futhi wathi ngathuka kakhulu ngakho futhi wathi ngalungela ukuza kwaseke kufika enye itelegramu ukuthi ubusukahle usuphilile futhi ngangijabule kakhulu ngalokho mama ngingathanda ukukutshela noma mama ngithanda ukuthi ungitshele ngokwenzekile hlobolini lomuthi udokotela akunike lona futhi ubenamuphi udokotela na wathi ngingathanda ukuhamba futhi ngiphawule ngomsebenzi wakhe omuhle wathi kahle impela ndodana wathi udokotela Jesu nguye okwenzile wathi mama wathi udokotela Jesu wathi udokotela sibanibani udokotela wami wakuphekela lapha futhi umkhuhlane wami wawuphezulu kakhulu ngangisangene futhi wathi bathi ngaya ngokuya ngiba mubi kakhulu futhi ke ngase ngizofa wayesethi uyazi lapho leyo mishini encane ikhona ngasekhoneni ezansi lapho emhupheni na yebo wathi labo bantu babenomhlangano womkhuleko ezansi lapho ngobunye ubusuku futhi bathi umoya ongcwele wabatshela ukuthi benyukele lapho ukuba bangikhulekele futhi wathi ngokushesha nje lapho bengikhulekela wonke umkhuhlane wahamba futhi wathi ho ndodana wathi haleluya wathi ngiphulukisiwe Oh, wathi mama izibindi impela ngani awufanele uzihlanganise nabantu abanjalo wathi ngani bekungafanele ube nalabo bantu phezulu lapha wathi ho kungani ndodana na wathi awu uthume kuNkulunkulu wathi mama ungazisho lezo zinto wathi ngani uyakethusa nabo wathi ngani awufanele uzisho lezo zinto ngani wathi labo bantu abanayo imfundo abazi lutho ngebhayibheli awu washo uxole ndodana wathi behla ngo bangifundela ebhayibhelini kwathiwa lezi zibonakaliso ziyakubalalela abakholwayo uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayosinda wathi linda ngikufundile kaningi ngikumake ebhebhelini lami ngizokukhombisa ume kancane nje mama wathi lowo ngumakhu weshumi esithupha yebo kulapho-ke sithanda wathi umakhu ishumi esithupha wathi wo mama wathi uyabo labo bantu abampofu abazi nokungcono wathi sifundile esikoleleni ukuthi umakhu weshumi esithupha kusukela esehlukeni sesishiyagalolunye kuya phambili akuphefumulelwe yebo akuphefumulelwe neze kungeziwe nje
And the little mother said, Glory to God, hallelujah. And the boy said, Mother,
futhi umama omncane wathi udumo kuNkulunkulu haleluya futhi yena umama umfana wathi mama uqonde ukuthini na wathi bengicabanga nje wathi ucabangani mama na wathi uma uNkulunkulu engenza lokho kimi ngeze lingaphefumulelwe angenzani kalokho kuphefumulele ngempela na ngakho-ke kunjalo niyabo lokho-ke hohe kwakuyini ndaba na leyo mishini encane ngasekoleni yayinokuyichazayo mhlawumbe hayi iPhD noma iLLD noma kodwa babe nokubachazayo kuNkulunkulu ngalezi zibonakaliso zilandele labo bokholwayo uJesu wathi sizokwenza bona babe nesiqinisekiso sikaNkulunkulu babe nomyalo wakhe ukuba bahambe babeke izandla phezu kwabagulayo futhi bakwenza ngendlela nje athi kwenze ngayo futhi ibona uNkulunkulu waliqinisekise ngezibonakaliso zilandela kuyiziqinisekiso sokuthi bathunyelwe nguNkulunkulu yabo mnumzane iqiniso lelo kulungile manje leso yisifundo sihle ngoba umfana wayihambile wayofunda futhi ngempela wene-PhD yakhe kodwa babenesiqiniseko sezwi wayenesiqiniseko seziqu esivele ekolishini elithile kodwa babenesiqinisekiso sezwi likaNkulunkulu elivele ezulwini nomoya ongcwele ukusekela lokho ababekhuluma ngakho yebo mnumzane futhi uNkulunkulu wamnika izibonakaliso yebo mnumzane wo ngimbonga kanjani uNkulunkulu ngalokho abantu bakaNkulunkulu bahlala njalo benalokho manje ngokungangabazeki ongakholwayo uzodingeka abe nokuncane kwezwi kaNkulunkulu ukulisonta ukulenza lilingane nezivumo kholo ukulenza likhohlise kakhulu manje niyazi amanga amakhulu kunawo wonke ake akhulunywa anesigejala seqiniso eliningi kakhulu kuwo unjalo kubona wonke amanga okuqala ake akhulunywa ayeneqiniso elingamapercent ayisishiyagalolunye nenhlanu ngenkathi usathane etshelo Eva usimini seyiteni zonke lezi zinto uNkulunkulu ayezishilo wavuma unjalo wavuma unjalo konke okushiwo uNkulunkulu kodwa wathi impela ngeke ufe nakho lapho kukhona uthile wayengathi babesethebenekele phezulu lapho kulobubuso obuthize thize yebo abantu babuthana onke ngaphakathi yebo basile amahubo yebo futhi umfundisi ukhulumile yebo kunjalo bese ke uyazi uthini badlulisa iphotela nqa zonke bonke batyakwa akulungile yabo umoya wawa nje batyakwa bonke yabo umehluko omkhulu kangako nje yabo lapho bengadlulisa iphotela nqa zonke kepha isibusiso somoya kaNkulunkulu sethela phezulu kwabantu nangempela batiyazela nangempela bawa futhi basika kanjalo kepha kwakungelolo iphotela elakwenzayo kwakungumoya ongcwele uqinisekise izwi lakhe ngezibonakaliso ezilandelayo yabo yabo konke bekubonakala ku ngile nje ngaphandle kwebhodlela niyabo manje bengingasho ngabe ubungehla lapho na yebo ngabe abantu bebelapho na yebo ngabe bathi yazela na yebo yebo konke lokhu na ya lokho kulungile ngaphandle kwente yodwa ngakho ke yileyo ndlela ongakholwayo onga umuntu ongakhonjiwe noNkulunkulu uzothi wo ngiyakukholwa ukuthi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyise kaJesu Kristu ngiyazikholwa zonke lezi ezinye izinto ngiyabona kodwa uma sekwehlela kulene enye ingxenye wo lokho kungokolunye usuku ngiyabona kukhona amanga akho unjalo uzama ukusonta kancane kwezi ukugwenza kube okukhohlisayo kubantu kodwa yini na uJesu wakwenza kwacaca lokho wathi lezi zibonakaliso zizoqinisekisa umlayezo engiwuthumele yebo mnumzane ngabe ngaba ngumshumayeli wasebaptisti ngisabathanda abantu bebaptisti namanje kepha ngitholele enye into yabo manje akulona akusikhona ngamashi ibandla lepentecostali angisho ukuthi liphelele nje akukho lutho kulo kodwa lingokudlula konke esinakho ngakho ke asihlale ngonakho yilokho kuphela bayakholwa abanye babo kungenzeka ukuthi abanakho ukukholwa kwanele nginabo ngo anginalo ukholo olwanele ukwenza wonke amazwi afezeke kodwa ngisoze ngime endleleni yomuntu enokholo lwanele ukukwenza kufezeke ngisoze ngacasha ngemuva kokungakholwa lapho ngithi ngeke kwenzeke uma umuntu engathatha izwi likaNkulunkulu futhi aliqinisekise ngamandla kaNkulunkulu ngithi uthume uNkulunkulu Nkosi ngiphakamise futhi mangime ngokukholwa ezethu letafula lasezulwini yabo impela ngizohlala nalokho benza nje okuncane ukulinganisa isifo sabokholo sabo kodwa inceka kaNkulunkulu inesibonakaliso sakhe impela testament elidala wakukhona indoda ngenkathi abanye babo bengakwazi ukusayina igama labo ngakho ke babe nophawu ukuthi kwakuyisibonakaliso babeyoyibeka uphawu kanjalo kwaqedwa uphawu ngumsebenzi uqediwe abaseFesi besine ivesi lamashumi amathathu bathi ningamdyabukisa umoya ngcwele kaNkulunkulu enibekwa uphawu ngawo ukuze kube lusuku lokuhlenga kwenu kungukubekwa uphawu kungumsebenzi osuqediwe ukuthi uNkulunkulu kubonile waqonda ukukholwa kwakho ukuthi uvuma kuye wathulula umoya ngcwele futhi wakubeka uphawu ukuze kube lusuku lokuhlenga kwakho lokho kuyisibonakaliso sokuthi uNkulunkulu ukunikeze umoya ngcwele kunjalo futhi uqinisekise ukukholwa obenakho kuwe futhi unikeza isiqiniseko sakho ngokukunika umoya ngcwele futhi uma unomoya ngcwele lezi zibonakaliso zakubalandela abakholwayo impela uma iphinda lo muntu ohamba-hambayo yethi manje ukalaleli labo bantu ngabe uke wehlela ethabenakele ngobunye ubusuku na yebo he awu singabaka sibanibani lokho akulutho ngaphandle nje kwesigejane sokuxokozela ngenazi ukuthi upawulu wathi ku-agripa ngendlela ibizwa ngokuthi kweduka yileyo ndlela engikhonza ngayo unkulunkulu wokhokho bethu uyazi ukuthi yini kweduka na yebo kunjalo abashongo yini kujesu ukuthi manje sesiyazi ukuthi uyasangana ukusangana kusho ukuthi uyahlanya indlela ebonakala ingukukhanya ngoba usudlulile ekufeni wangena ekuphileni awuseyena wezwe kepha ubekwe eceleni ezweni yabo futhi ngakho-ke ingqondo yakho ingokomoya futhi cabange ngezinto ezaphezulu futhi hhayi ngezinto eziqhubeka lapha emhlabeni uthando lwakho lusezintweni zaphezulu manje uma lo muntu ephika ukuthi uJesu Kristu nguyena ezilo lomuntu laphakade manje kubhekeni uzobezwa bethi ho usenguye ngabe usenguye na ngabe usenguye na awu bathi usenguye ngendlela ethile yona yiphi indlela na niyabo yona yiphi indlela na awu ngiyakholwa ukuthi usasindisa niyabo kuthiwani ngokuphulukisana oqhabo akakwenzi lokho manje ngenkathi ye lapha emhlabeni bathi uyakwazi ukuphulukisa kepha akakwazi ukusindisa manje bathi angakwazi ukusindisa kepha akakwazi ukuphulukisa niyabo ngudeveli nje ethatha izinhlangothi eziphambene nalokho kodwa uma engujesu kristu ngakho konke ogcotshiweyo nguyelezelo lamuhla naphakade umphulukiso ofanayo akusuke wenza izimangaliso qha bo bafune ukuthi ake ngikubone wenza lokhu manje uNkulunkulu akazange athi mina angikwenze usevele ukwenzile ukuphela kwento engingayenza ukuthatha izwi lakhe bese ngibambelela kulo futhi uzokufezekisa unjalo kunjalo impela akuwena nguNkulunkulu kuwe njengoba uJesu athi akusimi owenza imisebenzi kubaba wami ohlala kimi uyawenza umsebenzi ngiqinisile ngithi kini indodana yenza ilutho ngokwayo kodwa lokho ebona uyise kwenza lendodana iyakwenza wabheka kuqala kubona umbono lokho ubaba amtshela khona uJohane ongcwele ngiyakholwa kwesihlanu ishumi nesishiyagalolunye uzokufunda lokho isihlanu ishumi nesishiyagalolunye yebo uma nizofunda wathi lokho ubaba ngikhombise ukuba ngikwenze nami ngiyakwenza manje siyathola khona-ke ukuthi uma thina uma iphika ukuthi uJesu Kristu akasuye ofanayo impela yinye kuphela into angeke abe yiyo leyo angahluka kuyo lokho kungukuthi ophathekayo umzimba wenyama niyabo manje kophathekayo umzimba wenyama uNkulunkulu wavusa lo wethuneni ngosuku lwesithathu futhi uhlala ngakwesokunene sobukhosi bakhe kweliphezulu esihlalweni sakhe sobukhosi uJesu wanqoba wathatha isihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu thina esinqobayo siyohlala naye esihlalweni sakhe sobukhosi ngoba isihlalo sakhe sobukhosi siyisihlalo sobukhosi sikaDavide lapho azobusa khona lapha emhlabeni futhi manje ngakwesokunene sikaNkulunkulu esandleni sokunene samandla ubukhosi bakhe uJesu uyabusa manje phakathi lapho ungumpristi omkhulu owenza ukunxusela phezu kokuvuma kwethu izono uma samukele izwi lakhe silikholwa enhliziyweni yethu silemukele phakathi lapho futhi ungalibuyisele emuva kodwa kholwe impela ukuthi kuzakwenzeka inzalo ka-Abrahama yeqiniso izobambelela kulelozwi akunendaba ukuthi kuthathe isikhathi eside kangakanani uzokufezekisa akukho khakasi kukho akukho ndawo uzokufezekisa kunjalo kunjalo manje umkhohlisi uzothika lokho kunjalo lokho bese kuthi ke uma besaphika lokho ukuthunywa ukukhombisa ukuthi abakwazi ukukhombisa bona ukuthunywa kwabo kubekwe uphawu abakwazi ukukubonisa ngoba bayaphika uma futhi njengesi isikhulu bengingathi aw lapha ngiyisikhulu sase United States ngiyazi ukuthi ngiyisikhulu futhi nanku umthetho othi isikhulu kumele siphathe lesi siqinisekiso esivaliwe ngophawu lwase United States wena uthi aw lokho bekungokwesikhathi esithile sesadlula kudingeki ukuthi sibe nakho namuhla ungumkhohlisi lokho kuphela kukhona kukho akaqinisile akathunywanga akathunyelwe futhi noma imuphi umuntu ozophika ukuthi uJesu Kristu akasuye izolo namuhla laphakade noma imuphi umuntu ozophika ukuthi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo uzama ukudlula ngohlobo oluthile lwephepha lokugcotshwa ngaphandle kophawulo ukuthunywa kunjalo impela manje impela iqiniso angeke wathunyelwa kuNkulunkulu ngoba uphika lona kanye uphawu lokho zona kanye isiqinisekiso sokuthunywa okufanele abe naso uma isikhulu sithi akudingeki ube nalelo phawu unalo wena uqobo lapho encwadini ethi ufanele ube nalelo phawu lapha kusemithetho yeli yase-United States ithi isikhulu kumele siphathele uphawu futhi uma engenalo lolo phawu akazona nhlobo isikhulu ungamemukeli ngoba akazona isikhulu ngoba umthetho wencwadi uthi kufanele aphathe lolo phawu uJesu wathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela ziyakubalandela hayi bekufanele kungenzeka ezinye zazo kuzoba njalo lathi ziyakubalandela abakholwayo lokho kungukuqinisekiswa kokuthunywa ukuthi babethunyelwe amen ngiyakuthanda lokho kungenzela okuhle nje ukukwazi yebo mnumzane ngakho ke ngiyazi ukuthi lowo ngumyalo ongene enhliziyweni yami uPawulu kaMoyo Ngcwele kunjalo ngiyazi lonke ikholwa eliyikholwa ngempela libona umuntu owaphikayo lawo mandla alo iBhayibheli lathi ezinsukwini zokugcina bayoba nesimo sokubezaba uNkulunkulu futhi bebezowaphika amandla akho wobafulathela banjalo ungakwemukeli nakancane kunjalo bazoba namba abandla amakhulu nabahlela amahle nobukhazikhazi obukhulu nobuhle obukhulu futhi kanjalo njalo bekani lapha ngobunye ubusuku ezansi lapha ePhoenix isigejane salamantombazana amancane abafana phandle lapho benza lo dumdumu abasha noma ngabe yini enibiza leyo nto lapha ya futhi begcwele kakhulu emoyeni wakho baze baba ngaphandle emigwaqeni amaphoyisa bekufanele abaqukule
so influenced under the power of the devil
kuthonyeka kakhulu ngaphansi kwamandla kadevil yebo bese kuthi ke lokho kuthandwa ngabantu kodwa ake umuntu asine emoyeni kanye ngaphansi kwamandla kamoya ongcwele kunjalo yilokho kuphela izibonakaliso zikaNkulunkulu ziyakubalandela abakholwayo ya angeke athi uthunywe vele kuNkulunkulu bese phika ukuthuma kwakhe ake sibheke abanye balabo abathunywa nguNkulunkulu sithole ukuthi ngabe wayehlale ewakhomba yini amakholwa akhe manje bukale sithathe uMose uMose wayenobizo empilweni yakhe lelo iqiniso kepha akazange athunyelwe wayecaba ngokuthi wayethunyiwe futhi bheka ukwehluleka akwenzile kodwa ngenkathi uNkulunkulu emthuma evele sihlahlele sivuthayo ngenkathi esengaphandle ebukhoneni bekolishi likaFaro waphuma nezincwadi zakhe ezimtsazayo wakungeke kusebenze uNkulunkulu wayengeke akuqonde bekani wohlala lapho wasebulala idoda yoda ngaphandle kokuthunywa ukuba kwenze futhi wayefanele abaleke aphume eGibhithe futhi wehlala lapho futhi waminzisa lonke ibutho laseGibhithe enokuthunywa ukuba akwenze futhi akukho kwashiwo ngakho lowo mehluko wabulala idoda yoda futhi wadingeka ukuthi yagijime wo isimo esibi kanjani ayekuso ngoba wakwenza ngaphandle kokuthunywa kodwa wehlala lapho enokuthunywa futhi waminzisa lonke ibutho utho wathelela inkazimulo uNkulunkulu ngaye niyabo yeka indlela uNkulunkulu enza ngayo abantu baziphathe ngobula lelo khehle lihloniphekile manje liphuma lapho linazo zonke izinhlobo zeziqhu zasekolishi kodwa futhi ho wayengeke acabange ngakho lapha eneminyaka kamashumi ayisishiyagalombili ubudala futhi kokuzokulandelayo nangu ehlela ngasegibhithe nonkosikazi wa wakhe ehlezi ecamalazela umnyuzu ekhonde umncinyane wakhe enqulwini eqhubeka ubuhanqa obukhulu obudala buphephuka kanjalo nenduku ekwegwile esandleni sakhe uyaphi Mose na ngehlela egibhithe kuyolidla ukuhlasela komuntu oyedwa ngani na into yakho ingukuthi ukwenzile kunjalo njengomuntu oyedwa ezothatha lonke irashiya Wabuyini na wegijima ngesikhathi eyisikhulu esisesikhundleni siphakeme isikhulu esephakeme kunazo zonke esasikhona eceleni kukafara egibhithe wabaleka esuka egibhithe ngoba wayengenakho ukuthunywa ukuba akhulule abantwana bakwa-Israyeli kodwa-ke ubuyele muva nomuntu oyedwa emelene nayo yonke into enomyalo futhi wakwenza kungani na wayenokuthunywa futhi wayeneziqinisekiso sawo wayekwazi ukufakazela ukuthi uNkulunkulu wayemthumile amen uzokwenzani ngakho Mose na lenduku endala egwegwile engiyiphethe esandleni sami uzokwenzani na lokhu kuthunywa kwami ini na uNkulunkulu unginike izibonakaliso ezimbili ukuthi ngizenze phambi kwabo yilokho-ke wangitshela ukuthi ngihambe ngenze lokhu wathi lezi zibonakaliso ziyakulandela uma ngehlele lapho ngiphonse phansi phambi kukafaro ubone ukuthi kwenzekani izophenduka inyoka bese uthi isho kanje inkosi faro vumela abantu bami bahambe umose wehla wase eyiphonsa phansi abalumbi bayeza benza into efanayo kodwa-ke uNkulunkulu wabe eseqinisekisa ukuthunywa kwakhe inyoka yakhe yazidla nya zonke ezinye sewake wacabanga ukuthi zashonaphi lezo zinyoka na zaya kuphi na kwenzekeni kulezo zinduku na zonke zazisendukwini eyodwa niyabo wazidla nya inyoka kamose ngoba kwakuyini na isiqinisekiso amen halleluya wayenesiqinisekiso sokuthunywa kwakhe wakwenza wakhipha abantwana lolwandle lubovu lwangena endleleni yakhe futhi lwamtetela kungani na wayenokuthunywa nesiqinisekiso sakho uNkulunkulu wayenaye futhi wenza izibonakaliso nezimangaliso kodwa lapho uma umuntu ethunjwa nguNkulunkulu ongaphezu kwemvelo amandla angaphezu kwawemvelo kaNkulunkulu ayobana lokho kuthunywa okungaphezu kwemvelo hayi lokho okufundayo kuyi-PhD kanye ne-LLD ne-algebra nazo zonke lezo zinto lokho kuqinisekisa ukubhalwa nokufundwa kwakho kulimi nenkulumo epulpiti lapho uthi amen njengenkonyane kodwa ake nginitshele ukuthize kepha lapho usithole isiqiniseko izo sokuthunywa nguNkulunkulu okunikezwe ngumoya ongcwele lezi zibonakaliso ziyakubalekela abakholwayo ixolo ngalokho kuzizwakalisa ukuqinisekisa uNkulunkulu waqinisekisa ngoba wayenguNkulunkulu angaphezu kwemvelo wanika amandla angaphezu kwawemvelo ngokukhululwa kungaphezu kwemvelo ngiyakukholwa uNkulunkulu namuhla akazobakhulula abantu bakhe ngemfundo akazange athembise kukwenza akazobakhulula ngesayensi yezenkolo akazange athembise nezi kukwenza akazobakhulula ngesayensi akazange athembise ukukwenza akazukubakhulula ngehlelo akazange athembise nezi kukwenza kepha uzobakhulula ngamandla ngamandla angaphezu kwemvelo ukuguqula izimpilo zabo nokubabumba babe ngabantwana bakaNkulunkulu Amen.
Moses had a commission.
Umose wayenokuthunywa, wayenezibonakaliso ukuba ziqinisekise ukuthunywa kwakhe. Manje uJesu ngendlela efanayo wathi lezi zibonakaliso. Umose wathi yini engingabatshela yona na? Ngizobatshela kanjani ukuthi uNkulunkulu wawoyise uthumele na? Wathi uphethele esandleni sakho na wathi induku wathi iphonse phansi fakasela sakho esifubeni sakho uphume ushumayela ukuphulukisa ngokukaNkulunkulu kubo lokho iziqinisekiso impela ngizokunikeza izibonakaliso ezimbili manje yena lowo uNkulunkulu ofanayo angeke aguquke ngenkathi ekhipha ibandla lakhe ukukhulula abantu kulobu bugqila obuzonke baseGibhithe ukuthi zonke lezi zinto zingene kubantu namhlanje wathi lezi zibo bonakaliso ziyakubalandela abakholwayo ungesabo ukubeka lelozi phandle lapho ngoba liqiniso yizwi likaNkulunkulu ungavumeli udevele lichaze lisuse kuwe ngoba akulungile ugcine izwi lakhe manje ngiyakukholwa lokho ngakho konke kukimi Elija wathunyelwa ezansi sengiyambona ngalokho kuza ngiyamcabanga yena noJezebeli babe nezimizwe liswane embalwa kodwa angayekhona ngalolo suku ehla umfanyana omncane onempandla nobuhwanqa bulengela phansi ehla ngalokho kuza ezansi ngalowo mkwaqo oyesa Maria lawo mahlelo ebheke phezulu ngqo ezulwini ukumamatheka kusweli bakhe leyo nduku endala esha emkwaqo kodwa mfowethu wayinoyisho kanje inkosi ishaka nje inkosi ahamba okuphukela ngqo ebusweni buka mongameli nobabe inkosi wathi ngeke kube khona ngisho amazolo avele ezulwini ngize ngiwabize kwakuyini na wayenokuthunywa ngabe lana ngosuku olulandelayo na qhabo wayenesiqinisekiso sakho niyabo yathi sukuba labo Eliya bezohlela phansi ngikuyalile ukuthi ube nabalindi masango nezinceku ezizokondla ngakho-ke amagwababa amondla futhi ngekathi esesetabeni lapho ngelikelanga wo inkosi yathi akukho lutho kulowo mfo ngizothumela amadoda akabashumi amahlalu phezulu angikhole ukuthi akalutho ngaphandle kohlanye oludala besingamazi yini lapha ekhuluma ngoJezebeli umkami egcobe upende nakho konke kunjalo ekhuluma ngakho konke lokhu kuphila kwesimanje na kuthi siphila ngokulandela isibonelo senkosikazi yokuqala njengoba kwenza iningi lethu bantu bephentekostali ya kunjalo abesifazane bethu bephentekostali lezo zinelo ezinkulu kakhulu ezinkimbikimbi kanjalo yebo ya befaka opende bezibenda begqoke izikhindi bebebele lathi kuyisilengiso emehleni kankulunkulu ungakwenza kanjani lokho na kunjalo ngani uyazi uma uzishola wena tide wethu wena kukhona okuwile uma ungaba nezinwele eziphunguliwe futhi ipempeli lithi manje iningi lenu besifazane bephentekostali anizukuzipenda akukho lutho epempelini ngalokho kodwa-ke nizozigunda izinwele zenu futhi ibhayibheli lasho ukuthi owesifazane kunde izinwele zakhe akahloniphekile kunjalo futhi izoqoka izikhindi noma lezi ezincane ezindala yini niyabo noma ngabe kuyini kubukeka njengezingubo zokuqoka zendoda futhi ibhayibheli lasho ukuthi noma imuphi owesifazane ozoqoka ingubo enjengaleyo kuyizinengiso emehleni kankulunkulu ngamanye amazwi kunuka kabi kunkulunkulu kubukeka kabi futhi-ke uma unomoya ongcwele kuwe ongunkulunkulu ungaziqoka kanjani futhi ube usazisho ukuthi unomoya ongcwele na ngani impilo yakho uqobo iqinisekisa ukuthi kukhona kungahambi kahle ngawe kunjalo ngiyazi ukuthi lokho kuyahangula kodwa ngilitshela ukuthi yini indaba namhlanje ebusuku sidinga ukuhangulwa okuthe xaxa yilokho abakudingayo okunye ukubhaxabulwa okungaphezulu kunjalo inkathazo siyekela phansi kulezo zinto kwethu ake ngikutshele ufanele ufunde o-ABC bakho ngaphambi kokuba usuku uqhubekele phambili yabo kunjalo impela ukukholwa njalo ukuthi izwi likankulunkulu liqinisile akunendaba ukuthi kuyini qhathanisa nje nalokho yebo mnumzane u-Eliya ehlezi phezulu esiqongeni sentaba lapho futhi unkulunkulu wathi manje angeke uphazamiseke wathi ngizokuthumela phezulu lapho baze labo bantu baphenduke o kwasho u-Ahabi asikho isidingo sokuthi senze noma yikuphi ukuphenduka lolo hlanye ludala lwazi ukuthi lukhuluma ngani lingomunye labo bagingqika abagcwele abadala nje singinikeli amadoda angamashumi amahlanu akhethiweyo khuphukela lapho bese wehlisa lolo hlanye ludala ngiyasibone leso sikhulu esithunyelwe sithi yebo mnumzane nginomyalo wakho mnumzane ngizombuyisa khona manje nanguweze masha insimbi isakazeka phansi lezi zinkemba ezinkulukazi nemikhonto namadoda angamashumi amahlanu abakhethwe ngabaqaphi bakahabi eze ekhuphuka igquma kanjalo nakho kwahlezi u-Elija phezulu lapho elangeni elishisayo eqalaza kanjalo hey, siya kulandela mfana sinemininingwane esichazayo lapha singona ugade abaqapha u-Ahabi siya kulandela sizokubuyisela emuva wavuka wathi yebo nginemininingwane ngichazayo nami uma ngiyindoda kankulunkulu makuwe umlilo vele ezulwini kwakuyini na kwakuyisiqinisekiso yebo mnumzane Etabeni kameli ngikathi enelamanqamu phakathi konkulunkulu bamanga nonkulunkulu weqiniso wabe komhlatshelo ngephandle waphumela lapho wayesethi inkozi kulunkulu kaAbrahama kaIsaka noIsrayeli makwazeke namuhle ukuthi wena ungukulunkulu kwaIsrayeli futhi ngiyinceku yakho futhi ngikwenze konke lokhu ngomyalo wakho. Shumayele izwi ngokuyala kwakho Nkosi kulo lonke izwe kukho konke okuteliweyo lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo umyalo wakho. Manje Nkosi makwaziyo ukuthi ungitshele ukuthi ngenze lokhu ungithumile kwenza lokhu manje kuqinisekise Nkosi futhi icishe ngaleso sikhathi kwehla umlilo uvele ezulwini kwakuyisiqinisekiso sakho waye nezwi. Ngiyabonga uNkulunkulu uhlala eqinisekise izwi lakhe yena unikeza isiqinisekiso sezwi lakhe. Manje siyazi ukuthi lokho kuliqiniso woku kangaki lokho sinabalingiswa abahlukahlukene lapha abangaqhubeka behle ngo kepha ukonga isikhathi uthi Jesu ngekathi efika emhlabeni futhi bathi yena ingumuntu uzenze uNkulunkulu na ohe yebo siyazi ukuthi wayengubani wazalwa eyivezendlebe ngani akanakho ngisho siyamazi nine wakhe uMaria noJosepha baba nalowo mntwana ngapha. UJesu wathi uma ngingenzi imisebenzi kababa wami kweleke ningangikholwa awukholwa ukuthi ngikuMesiya na imisebenzi engiyenzayo iqinisekisa lokho engizisho ukuthi ngiyikho uma ngingenzi imisebenzi kababa wami khona ke ningakukholwa kodwa uma mina ngenze imisebenzi kababa wami khona ke kholwani imisebenzi ngisho ngabe aningikholwa. Lokho kwaba yisiqinisekiso wabafanela kanjani lokho na impela wathi uNkulunkulu lowo uNkulunkulu amthumelayo uNkulunkulu uyamvikela uNkulunkulu uyaliqinisekisa izwi uma uNkulunkulu ethumele incusa ndawo ukuba lenze ukuthile ufanele aseke lokho kuthunywa kunjalo impela. Wathi uma ngingenzi imisebenzi kababa wami khona-ke ningangikholwa kodwa wathi yona kanye imisebenzi engiyenzayo iqinisekisa ukuthunywa kwami. Amen. Lokho impela kwabashaya kwabasakaza kabi akukwenzanga na imisebenzi engiyenzayo ya yebo mnumzane uma ungakwenza uma ungakholwa ukuthi ngangithunywe uNkulunkulu khona-ke into okufanele uyenze ukukholwa ukuthi imisebenzi engiyenzayo noma ake ngikubone nawe wenza imisebenzi efanayo nabo uma ningangikholwa kuhohe kukhona abanye babo abamkholwayo ngenkathi owesifazane emthonjeni ebona isibonakaliso sakhe sobumesiya wathi siyazi ukuthi umesiya uyakwenza lokho wahamba wase etshela abantu wathi wozani nibone lowo engimtholile indoda ayikitshele zona kanye izimfihlo zenhliziyo yami akuyele yini lowo umesiya na uNathanayeli omdala ngenkathi ebuya noFiliphu noJesu wakhuphukela ebukhoneni bukaJesu futhi uJesu wathi umIsrayeli okungekho nkohliso kuye manje waye yindoda eqeqeshiwe ngoba wayelazi izwi wayazi ukuthi uMesiya wayezobanga umprofethi kaNkulunkulu. Ngakho-ke bazi ukuthi uMose wayekushilo lokho inkosi uNkulunkulu wakho iza kuvusela umprofethi uyazi futhi ukuthi uNkulunkulu wathi uma kukhona omunye phakathi kwenu ongowomoya noma umprofethi mina inkosi ngizomqinisekisa ngizo lokho akushoyo kufezeke khona-ke kukholweni. Yabo babefuna ukuthola ukuthi ngabe wayenguye yini babazi ukuthi kwakufanele kuvuke umprofeti cishe ngalesi sikhathi futhi bafuna ukwazi ukuthi wayengubani. Ngakho ke wakhuphukela phambi kukaFiliphu futhi uFiliphu wamtshela okufanele akwenze noma uFiliphu wamyisa ebukhoneni bukaJesu njalo futhi ngenkathi enyukela phambi kukaJesu uJesu wathi bheka umIsrayeli okungekho nkohliso kuye. Ungazelaphi rabi na wathi ngaphambi kokuba uFiliphu akubize ngenkathi uphansi komuthi ngakubona wathi rabi wena indodana kaNkulunkulu zazi lapho ke izincwadi ezimchazayo wesifazane emthonjeni ngenkathi emthole emi lapho emthonjeni wathi ngiphuzise wathi akusile usiko uyaphuma nya osikweni lwethu lapha sihlukene ngokwehlukana thina amaJuda namaSamariya asinanhlanganyelo komunye nomunye. Wena uyindoda umJuda nami ngingowesifazane waseSamariya kwenzeka kanjani ukuthi ungicele ukuba ngenzele wena umusa ngilethele wena amanzi na? Wathi sifazane ukube ubewazi ukuthi ubukhuluma lobani ubuzocela kimi amanzi. wayesethi ngani umthombo ujulile awunalutho ngakho ngalo wathi amanzi enginikezela ngawo awekho kulowo mthombo iyaqhubeka yaqhubeka ixoxo yahamba isikhashana niyabo kuze kube yena lokho azama ukukwenza ukuxhumana nomoya wakhe khona-ke wabe esethola ukuthi ikathazo yakhe yayikuphi wathi hamba ulande indoda yakho bese uza lapha mfune wazi ukuthi wayengubani wathi hamba ulande indoda yakho bese uza lapha wathi anginendoda wathi kunjalo ube namahlanu nale ohlala nayo manje akuyona indoda yakho wathi nomzane ngiyabona ukuthi ngumprofethi wathi siyazi lapho umesiya efika uzokwenza lokho wathi nginguye okhulume nawe ungena emzini kwaqinisekiswa kuye wangena edolobheni wayesethi wozani nibone umuntu ongitshele izinto engizenzile akuyele yini lona kanye umesiya na lokho akusiso yini isiqinisekiso sokuthi unguye na ujesu wathi yena kanye imisebenzi engiyenzayo iqinisekisa ukuthunywa kwami kunjalo unkulunkulu wamthuma wayezoba yilowo mprofethi niyazi bathi kujohane wena usuye u-eliya na wena usuye omunye wabaprofethi na wena ngabe unguye lowo mprofethi obezokuza na ujohane wathi angisiye kodwa yena umi phakathi kwenu ndawo uyozifakazela lapho efika ngoba unkulunkulu uzomqinisekisa kunjalo impela uma umuntu ejinge ngunkulunkulu unkulunkulu ubophezelekile ukuqinisekisa lowo muntu kunjalo impela ukuthi uthunyiwe o yebo isiqinisekiso umuntu wazalwe impuphuthe wayenobufakazi obukholisayo impela bokuthi wayengumesiya manje indoda ezihluphekelayo ayizange ngenkathi lezo zazi zezenkolo zonke zambamba phakathi ezixukwini phezulu lapho zase zithi awusho siyazi ukuthi wazalwa uyimpumputhe zathi siyazi ukuthi wawungenazo izinhlamvu zamehlo ngisho nasezingoxeni zathi siyazi ukuthi wazalwa uyimpumputhe zathi ngubani okuphulukisile na futhi wathi umuntu ungitshele ukuthi ngiphulukisiwe wathi yazi yena ungiphulukisile wathi ngiyakwazi zathi awu manje lowo muntu uyisoni siyazi uyisoni ngoba akazange ajoyine inhlangano yethu akazange eze ngakithi akafundisi imfundiso yethu umelele nathi zathi thina siyazi ukuthi angeke abe ngokankulunkulu siyazi ukuthi kukhona kungahambi kahle ngaye ngoba akavumelananga nathi zathi lo muntu uyisoni manje le mpuputhe ezihluphekelayo ayikwazanga kuphikisa iphuzu yayingesize isazi sezenkolo yena akakwazanga kuphikisana nephuzu yathi manje kepha yaba nempikiswano ekholisayo impela nayo yathi ukuthi uyisoni noma cha angazi kodwa lena yinto eyodwa engiyaziyo amen lapho ngake ngaba impuputhe manje sengiyabona ngizwile abantu bethile kwakuyisikhetshane sabantu abasanganayo ngibe nabantu abangitshelayo ngenkathi ngemukela umoya ongcwele ukuthi ngilahlekelwe yingqondo yami awu noma ngabe kunjalo noma qhabo angazi kepha kunento eyodwa engiyaziyo lapho ngake ngaba yisoni manje sengisindisiwe kunjalo lapho ngangilahlekile manje sengifunyenwe ungakubiza ngobuhlanya noma yini oyifunayo kodwa kuyisiqinisekiso kimi ukuthi usenguje Jesu Kristu onguyeza lolamuhla naphakade kunjalo yebo yena wayenobufakazi wayenenkulumo ekholisayo impela ukuthi waye yena wayenakho ukuthi wayendodana kaNkulunkulu ngoba wayenze izinhlamvu zamehlo kumuntu owayengenazo izinhlamvu zamehlo yebo mnumzane ngamanye amagama indoda eyimpumputhe ibingathi bengilokhu ngize ebandleni lakho sonke lesi sikhathi angiboni lutho olunjalo lwenzeka ngalapha lese kuthi-ke edale izinhlamvu zamehlo angekho umdali ngaphandle kukankulunkulu ibingaqhamuka aphina ake sikubone ukwenza ake sibone indlela okwenza ngayo babefanele bathule bona bekhuluma ngokuNkulunkulu ongaphezulu kwemvelo umdala omkhulu wamazulu nomhlaba futhi akakwazanga ukudala impilo enhle yabo nakho lapho khona ayikwazanga ukudala lutho kodwa nangu uJesu eza wase efaka izinhlamvu zamehlo kumuntu owayengenazo izinhlamvu zamehlo wazala impuputhe ngiyakutshela lokho kuyakholisa ubufakazi bukaphudingi kungukudla khona ke kunjalo impela ngakho ke wayele bufakazi bubonakalayo bokuthi wayenguye kunjalo ngicaba kaPaul phandle lapho ngalobo busuku lapho izinsuku ezishumi nane nobusuku futhi kungekho nyanga izinkanyezi noma lutho ngaphandle kulololwandle umfo omncane ompofu ehutulela lawo maketango encane weni yomkhumbi wakudalo namanzi amaningi futhi usuthi awulungele ukwehla bebekulahlile konke ukudla izinto futhi amatilosi ayengadlanga izinsuku eziningi futhi ehudula lamaketanga ekhuluma ngoJesu owake waphila ekhuluma ngoJesu owabethelwa ngicabanga lawo masosha namatilosi athi wo bandla thula wakubeka nje nokuhamba enqamula ethi kodwa niyazi unguye izolo namuhla laphakade ehamba nje enqamula endaweni eyisicaba emkhunjini edonsa lamaketanga wathi ibheka umfana obosheka amaketanga umfo eyanga le kuKesari lapha yangale Roma kubalahlwe indoda ezofanele ife bese ke ikhuluma ngokuthi inze ngenkolo wothula futhi babequbeka nokudonsa kepha ngobusuku bubodwa lapho wonke amathemba lingasekho ohe njalo lapho umbani ubanike igagasi odevel yabayizinkulunkwane ezishumi behleli kulezo zilwandle bathi sikutholile manje Paul wo uzokubuyisela emuva qhabo mnumzane unguye izolo lamuhla laphakade kunjalo ngiyazi ukuthi wangitshela ukuthi ngiye eRoma nangu uyayendezela umkhumbi usothi awulungele ukwehlela phansi cabanga nje ilanga inyanga noma izinkanyezi kwakungakhanya izinsuku ezishumi nanhlanu noma izinsuku ezishumi nane isimo sibi leso umkhumbi omdala ogcwele amanzi nento isithi ayishone phansi yonke into kanjalo wayemi phansi ekosini elinga phansi lomkhumbi ngobunye busuku yakhuleka ngokungangabazeki futhi lapho kufika umbono ngelosi yenkosi yabonakala kuyo yathi ungesabi Sawulu konke kuhamba kahle nanguyeze gijime nomyalo enyakazisa lawo maketanga ethi qinani isibindi ibali lokukholwa okuhle ngokuba uNkulunkulu engimkhonzayo uthi kumele ingelosi yakhe ezwele busuku ngabona umbono futhi wangitshela ukuba ngingesabi ngoba kwakungeke kube nempilo elahlekile kulo mkhumbi ngakho-ke bazalwane thathani ukudla okuncane nithokoze nje konke kuhamba kahle ngithanda ukucabanga ukuthi babezizwa bethi ukuxaka kancane kodwa kekathi bethole umkhumbi omdala uphumule eThekwini waqinisekisa ukuthi uPawulu wayethunywe evela kuNkulunkulu futhi wazi ukuthi wayekhuluma ngani uNkulunkulu wakuqinisekisa uma kukhona omunye phakathi kwenu umprofethi futhi akushoyo kufezeke ngakho ke muzweni ngoba nginaye kunjalo ngikathi yabomtabo bakulesi siqhingu abantu bakulesi siqhingi ngenkathi bembona ecosha ezinkulu base bethi lowo kumele kube ngumbulali omubi kabi wonke lawo maketango kuye uPawulu ane bandla esethi akagodole nezingubo zakhe zimanzi zonke weza ngapha wasecotshe sigejane sezinkuni waseqala ukuzibeka emlilweni futhi inyoka eyamluma esandleni yayizombulala he ngomzuzwana uPaul wayibuka kanjalo wasethi uNkulunkulu ungitshele ukuthi bengisafanele ukuya eRoma wayinikinele emlilweni wasebuyele emuva futhi wathola ezinye izinkuni bathi mbekeni efa mizizimbalo abakushintsha ngani na ukuthunywa kwakhe kuqinisekisiwe bathi uNkulunkulu owehla ezulwini kunjalo wayinesiqiniseko ngoba uJesu wathi baya kunyathela emakhanda ezinyoka nawofezela wathi akukho lutho oluyo balimaza yabo umntane waye wayeno ubufakazi ububonakalayo ukukufakazisa manje sengizoshesha bangane ngingahlala lapha nani ubusuku bonke kanjalo kepha ezinye izinto ezimbalwa nje manje umprofeti wathi kuzofika usuku olungeke lubizwe ngemini noma usuku usuku olukhwantabele olunenkungu olunokufiphala kodwa wathi ngesikhathi sokuhla kuzoba ukukhanya kunjalo ilanga liphuma empumalanga futhi lishona entshonalanga ILANGA impucuko ihambe isuka empumalanga yaye entshonalanga kodwa lapho INDODANA ivuka ukukhanya kwehlela phezu kwabantu basempumalanga manje sesibe nosuku lwenhlangano amahlelo anabantu bemukela uKristu futhi baba nokukhanya okwanele ukuthi bangazi ukuthi wayenguNkulunkulu futhi bahamba ekukhanyeni kanjalo njalo bakhe amasonto namasonto amakhulu amahle nezikole kanjalo njalo kube kuhle lokho kodwa kumbulani kwakuthenjiswe ukuthi onke amafu ayosuka ngesikhathi sokuhlwa isikhathi sokuhlwa manje futhi lapho amafu esesuke wonke yena leyo ndodana i-NDODANA eyakhangisa amandla ayo ngomoya ongcwele phezu kwabantu basempumalanga iye eminyakeni ngamashumi amahlanu edlule yahlakazela emuva amafu amahlelo nakho konke futhi yathululela phansi umoya ongcwele phezu kwabantu basentshonalanga lokho indodana efanayo umoya ongcwele ofanayo isibonakaliso esifanayo izinkanyiso ezifanayo amandla afanayo ubufakazi obubonakalayo obufanayo yonke into efanayo okwakuyiyo ukuthi ivangeli lisho ngiyayelwe ngamandla nangokubonisa noma kuphi emazweni kunjalo kunjalo emhlabeni wonke izibonakaliso nezimangaliso zilandela amakholwa lapha eminyakeni embalwa edlule bathi leso sikejane sathi ngani awusoze wakwazi wathi abasoze bakwazi ukukunqumisa sathi bayisikejane nje esincane ezansi lapho egwaqeni indawondawo enepani lethini indawondawo beshaye ithamborini encane kodwa mfowethu lowo mlayezo nabantu abanenhliziyo elambile udele ukudla kwabo ngenxa yabantwana babo nakho konke okunye futhi uxase lezo zithunywa zenkolo laze lasuka empumalanga entshonalanga enyakatho eningizimu noma kusiphi isizwe ongena kuso kunemililo yepentecost evutha ngamandla kamoya ongcwele ngiye kude kakhulu ngangena emenweni abantu baze abangazi isandla sokudla lesobunxele babazi unkulunkulu lutho nje kunesithombe esibaziwe esithile laphaya kunjalo ngingama lapho bese ngibeka izwi phansi impela nje bese ke umoya ongcwele wenza izibonakaliso nokukhombisa utshela abantu ukuthi bangobani izimfihlo zezinhliziyo zabo ubakhombise ukuthi uJesu wathi imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza lo muntu angilazi igama lakhe kodwa ngizoliphela futhi ngihumusheleni lona ngizofanele ngiphele mhlawumbe kangako ukuze ngikukhiphe kanjalo amen kunjalo babehlala futhi babheke ngithi manje uJesu wathi imisebenzi engiyenzayo nani niyakuyenza lesi kwakuyisibonakaliso sakhe sobumesiya futhi uJesu usejezele kakhulu nokuza emhlabeni manje kuze kube yilapho amandla akhe aseqalile ukubamba abantu futhi ebaqinisa ebalungiselela umlobokazi elungiselela ukuhlwithwa ohlwithweni ibandla elizolingana nje incamashi ukuba liyiswe phezulu ngamandla alo liyodonsela bonke abanye babo abazelwe ngokusha abaphuma emhlabeni uJesu yeza njengoba isandla sami esincikene nodonga singenza isithunzi kakhulu leso sithunzi siyajula futhi sijule futhi sijule kakhudlwana lapho isandla sami sisondela futhi ngemuva kwesikhashana isithunzi nesandla sami kuba kunye nebandla laqala ngesikhathi sika Martin Luther ngaphansi kokulungisiswa ngaphansi kuka Wesley ngokungciliswa futhi manje baphathiswa likamoya ongcwele namapentecostal ukubuyiselwa kweziphiwo futhi kulabo bantu bepentecostal udonsa leyo nsali phezulu lapha ukukhombisa uJesu Kristu abonakalisa ukuphila kwakhe ngokufanayo izolo namuhla naphakade ncamashi lapho izibani zokuhlwa zikhanya kunjalo impela Bekani ngo esibonakalisweni sesayense esinaso ngo eWashington DC leyo nsika yomlilo efanayo bangaki oke wakubona lezo zinkanyiso na impela yonke indawo niyabo leyo nsika yomlilo efanayo eyahlangana noPaulu endleleni ehlele eDamaseku uthi Jesu ngikathi semhlabeni noma ngubani uyazi ukuthi uKristu ukuthi insika yomlilo indlelozi yenkosi eyakhipha uIsrayeli aphume eGibhithe angene ezweni lesethembiso kwakuyingelo sezivumelwano noma ngubani yakwazi lokho impela awu lowo kwakunguKristu ngoba iBhayibheli lasho ukuthi uMose wakhetha ukuchukwa kukaKristu indebo enkulu kunencebo yaseGibhithe futhi wahamba noKristu ngaphambi kokuba abe yinyama futhi wakulandela lokho kukhanya uJesu ngikathi semhlabeni wathi ngivela kuNkulunkulu futhi ngiya kuNkulunkulu bambethela wayengumsindisi owafela izono zethu futhi wangcwaba wavuka wenyukela kweliphezulu futhi ezinyangeni ezimbalwa emva kwalokho uPawulu wayesendlela imbeli yakhe eyayezansi temaseku futhi washaywa phansi ukukhanya izigatshana zamasosha kanye naye akekho noyedwa kubo owakubona akekho kubo owambona ngaphandle kukapawulu kuphela kodwa kwakukakhulu kwakubaluleke kakhulu kuye waze kwakhipha amehlo akhe wayephuphuthekile isikhathi eside futhi wabheka phezulu lapho naleyo nsika inkulukazi yomlilo ilenga phambi kwakhe futhi wathi Sawulu, Sawulu, ngihluphelani na wathi ungubani Nkosi na wathi ngikuJesu futhi kulukhulu kuwo kukhahlela emeveni manje lowo moya ongcwele ofanayo siwuthola khona ngqo phakathi kwabantu bepentekostali namhlanje ukukhanya kwakusihlwa phansi ngqo phakathi kwabantu bepentekostali ini na ukushumayela evangeli elifanayo inikeza ukuqinisekisa kwevangeli elifanayo izibonakaliso ezifanayo ezalandela lapho ziyizibonakaliso ezifanayo ezilandelayo manje futhi uma leyo nsika emlilo noma ukukhanya esinakho kanye nathi kungavezaka umoya ofanayo nobufakazi obufanayo okwakwenza ngenkathi ukuJesu Kristu khona-ke bekungaba yinsika yomlilo engesiyo umoya ongesiwo kube yinto engesiyo kodwa uma kuveza futhi kwenza khona impela lokho kwenziwe kuJesu ngenkathi ethi okhona yimi imisebenzi engiyenzayo mina nayo yakuyenza kunjalo ngaphezu kwalokhu uzokwenza ngoba ngiya kubaba wami King James inemikhulu kodwa bukani kwelasekuqaleni futhi eminingi ubungeke wenze noma yikuphi okukhulu wabusa abafileyo futhi wamisa imvelo nakho konke kodwa wayengenza okungaphezulu kwakho ngoba umoya ongcwele wawungekho kumuntu oyedwa kuphela uKristu indodana kaNkulunkulu wawusebandleni jikelele okuningi kwalokhu niyakukwenza ngoba ngiya kubaba wami Ngohe inkonzo yakhe efanayo imelwe lapha ezinsukwini zokugcina. Hlobo luni lwenkonzo ayenalo na. Mpekeni njengoba benginilethele phansi. Ngifakazisa kubo. Ake sithathe umJuda yedwa. Weza kwabakhe. Abakhe abamamukelanga. Wona kanye amadoda eza kuye. Kwakungu Andrea noFilipu. Angazi ukuthi kwenzekani kuleyo ngxoxo endlini noJesu ngalabo busuku ngesikhathi bemlandela. Kodwa kakusasa uAndrea wayenelisa. Sekelo kuphelele ukuthi lowo kwakungumesiya wambolisa ukuthize waze waqonde ngokuphethe umfo wabo noma uSimoni wayesethi ungezi manje futhi asihambe futhi sibone uma lokhu kuyikho wathi simtholile uMesiya ngiyacabanga uPetro esethi manje uAndrea manje akenge kutshele ukuthi le ndodana manje uyazi ukuthi ubabayi wethu omdala wayengumfakisi olungile futhi wasitshela ngiyakhumbula ngihlezi eceleni kwesigebhe kolungisuku wathi kimi wathi manje Simoni ubabayi ubelindele ukubona uMesiya futhi ngokungangabazeki kepha ngaphambi kokufika kukaMesiya kuzoba nazo zonke izinhlobo zezinto ezenzekayo zonke izinhlobo zezinkoloze ziyavuka kepha akenge qinise futhi kwakukhona yebo abantu beza bahola izinkulungwane futhi babhubha nayo yonke into kepha wathi kepha ake ngikutshele sifanele ukuhlala nezi Simoni manje iBhayibheli lithi uMose inceku yethu inceku kaNkulunkulu ngithi wasitshela ukuthi uNkosi uNkulunkulu wethu izomvusa lo Mesiya futhi uzoba ngumprofethi njengoMose Manje Simoni uma umbone usukini lakho sengimdala kakhulu manje ngeke ngimbone usukini lwami kodwa uma umbone usukini lwakho kumbula uzoba nguNkulunkulu umprofeti ngakho ke uSimoni waye nalokho entizeni yakhe Wathi kulungile Andrea ngizokwenyukela emhlanganweni ngokusheshe nje lapho enyukela phezulu ebukhoneni beNkosi Jesu wathi igama lakho nguSimoni uyihlo kwakunguJona lokho kwakuxazulula wanikwa izikhiye zombuso leso kwakuyizibonakaliso sikaMesiya Nakubuza umunye umJuda oqinile wathi manje awume kancane ukube uMesiya ubezofika bezokwehla ngamapassage yasezulwini futhi yehlele ethembelini lethu likhulu elihle esilakhile lapha ndawo njengabanye abantu balapha bakholwa ukuthi uzofika ethembelini elithile futhi uzokwehlela lapha futhi uzokhanyisela phansi ngqo lapha nezingelosi zizobe zibhakuzisa amaphiko azo konke zithi lo nguMesiya lo nguMesiya lo nguMesiya kuzoba njalo Ngiyamuzwa Philip ethi ima kancane awuhambisani nompalo ngalokho hlala lezi yini uMose asitshela yona ukuthi uMosiya wayezoba yiyona inkosi uNkulunkulu wakho iya kuvusa umprofeti Ngiyikumbula leyo kethela livame ukuba ngaleyo libizwa ngoPetro Simoni na yebo oh lowo umdala owayengenayo ifundo na yebo ngiyamkumbula ya ngiyamkumbula wena uthege izinhlanzi ezithile kuye futhi akakwazanga ukusayina receipt lakho ya aw ngiyamkumbula ngiyamkumbula ya ngani ngekathenyuka wena uyamazi ubaba wakhe na aw impela impela ngangibazi kahle ubaba wakhe ngumfanisi wange impela yebo isazi sangempela yebo awu ngikathi Simoni hamba phambi kwakhe wamtshela ukuthi lalingubani igama lakhe lokuthi lalingubani igama likayise manje ukuthi uhambe ekugcineni ngci ake ngihambe yabo akasoze ufunde umqondo wami ngizohamba ngiyothola uhamba ukufukela lapho ubukhona bukaJesu futhi uJesu wathi bheka umnizeleli okungekho kodwa sekuye wathi umtshelile yini ukuthi ubungilandela na wathi qabo wathi labiyo kusho ukuthi inkosi noma mfundisi wake wangibona nini ngisanda kukhuphukela nje kulo mhlangano kulobo busuku uke wangibona nini na wathi ngaphambi kokuba uFilipu akubize ngenkathi ungaphansi komuthi ngakubona yeka amehlo wathi labiyo inetela nkulunkulu wena inkosi yakwaIsrayeli kodwa kwakumi labo bazalwana bakhulukazi behlelo bemi lapho bathi uyazi ukuthini na wenza lokho ngoBelzebuli yabo kwakufanele baphendule ebandleni labo babe nezincwadi ezibachazayo zasehlabeni wayenezasezulwini yabo ngoba uMose wathi uzoba nguprofethi futhi wayelapha-ke efakazisa ukuthi wayenguprofethi kunjalo waqinisekiswa ukuthunywa kwakhe kwaqinisekiswa ngakho-ke wathi manje ngiyazi ukuthi lo mfo uyakwenza lokho kodwa yena wayefanele aphendule ibandla labo wathi wenza lokhu ngoBelzebuli ukhipha amademoni uJesu waphenduka wabona imicabango yabo wathi usho lokho ngokumelene nami indodana yomuntu ngizokuthethelela ngakho manje abakaze bakusho ngokuzwakalayo iphephe lathi bacabanga ezinhliziyweni zabo wayeseyibona imicabango yabo ugcine kulungile yabo mnumzane wathi bona baqonda ezinhliziyweni zabo niyabo wabona izinhliziyo zabo ukucabanga kwabo wathi manje uma usho lokho ngokumelene nami ndidene umuntu ngizokuthethelela kodwa ngelikilanga ezansi lezwe labezizwe yabo umoya ongcwele uyofika emva kokuba sengimukile futhi uyokwenza into efanayo futhi ukukhuluma izwe lilonke liphikisana nakho awusoze uthethelelwe kulelizwe nasezweni lizayo ngaphambi kokuthi ashiye umhlaba wakusho lokhu wathi njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma kuya kuba njalo kufikeni ngendodana yomuntu ngifuna ukwenza lokhu kuphawula bese ngivala njengoba kwakunjalo emihleni kaLoti ezansi lapho eSodoma ake sibone ukuthi kwakuyini wabhekisela kokuqala ezinsukwini zikaNowa wabatshela ababekwenza ukudla ukuphuza ukukanya ukwendiza kodwa ngekathi efika eSodoma bukani ukuthi wenzeni eSodoma eSodoma ubhekisele kulokho ngalonyaka manje kubulani abaseSodoma babengabezizwe niyabo qaphelani futhi kwafika amatete amathathu ngolunye usuku kuAbrahama uhlala kulezi gaba ezintathu zabantu okungukuthi abangakholwayo abazenzisi namakholwa sisenabo nanamuhla njalo abangakholwa abazenzisayo nabakholwayo abaseSodoma abakaLoti nabakwaAbrahama uAbrahama wayenesithembiso wayeyiqembu elikhethiwe elibizelwe ngaphandle elalizehlukanisile njengebandla langempela likaNkulunkulu ophilayo lizihlukanisile nezinto zezwe ngoba wayethembele esithembisweni sikaNkulunkulu izindlela zizafika kuphi kuqala na kuAbrahama kwenzekani na ababili babo behlela eSodoma uBhili Graham sesimanje waphumela eSodoma washumayela ivangeli hhayi izimangaliso eziningi wavele wabashaya ngobumpumpu ushumayele izwi kubashaya ngobumpumputhe ngakho ke abenzanga izimangaliso eziningi kodwa babebiza phumani kukho kodwa kwakukhona oyedwa owakhuluma no-Abrahama niyazi u-Abrahama wayenomuzi ocakile niyazi kwakukhona ukuthize ngalowo muntu okwakuhlukile kancinyana futhi ngakho ke wayembuka kancane uyazi futhi watshela uSara wathi manje buyele etendeni kusobali manje ngalezo zinsuku lapho kufika isihambi abesifazane babengenzi njengoba benza namhlanje bafanele baphume bagijime khona lapho baphume bazikhiphele ngaphandle futhi bathatha indawo yendoda futhi awukwazi ukuthengisa lokho John ngaphandle kokuthi ngikutshele ukuthi kwenze niyabo abesifazane babenokuziphatha kweningi ngalolo suku babehlala emuva edlini niyabona ngakho ke baphuma lapho futhi Sarah wahlala etendeni ngakho ke wagijima wangena wathi Sarah hlanganisa inhlama kafulawa encane ngokusheshe kukhulu khipha zonke izigaxa kuyo yenza ukuthile eziko isinkwa wahamba wathela ithole waselibulala wayesehamba wathi wabatshela lilungise manje bese ulenze lilukele waphumela lapho wasethola isihlahla sidala sezimpukane futhi waqala ukuphunga izimpukane futhi wageza izinyawo zawo wayazi kukhona kuncane okushisayo enhliziyweni yakhe ungakusho nje uyazi abanye wathi kukhona ukuthunywa ngiyakholwa manje into kuphela uma nje ngingabona lokho ukuthunywa kuqinisekiswa ngikholwa ukuthi banakho wathi uyazi wena wedlule ukuzongibona yingalo sizathu zengapha lokho kwakunjalo yabo hlala phansi ngaphansi komoki kancanyana bese uyaphumula ngakho ke wawageza izinyawo zawo ngenkathi belungisa izinto bahlala phansi badla futhi uthi lowo kwakunguNkulunkulu uNkulunkulu somandla iBhayibheli lathi kwakunguye bheka lapho bese ubone ukuthi akusho yini ukuthi usonhlamvukazi NKOSI uElohim kunjalo njengoba omunye umuntu asho izikhathi eziningi wathi awukholwa ukuthi lowo kwakunguNkulunkulu ngathi kwakunguNkulunkulu iBhayibheli lathi kwakunguye wena wathi uNkulunkulu kulowo mzimba yedenyama impela kwakunjalo iBhayibheli lasho njalo awuqondi ukuthi mkhulu kangakanani kunjalo ngiyajabula ukuthi akakwenza lokho hawu kuphela kwento niyazi senziwe nje ngezakhi eziyishumi nesithupha ipetroleum ukukhanya kwecosmic icalcium ipotash nezinto ezimbalwa ezinjalo hawu wavele weluleka wasethatha idlanzane lazo wathi ngena lapho Gabriel niyabo ingelozi wathi lokunye kuyidlanzane wathi ngena kulokho Michael wathi wangena kukho qobo lwakhe ngijabule kakhulu kaloko niyabo waphuma ehamba wathi ngiyayizansi lowo ngunkulunkulu wethu ezingeza lezi zinsuku zonke lezi zakhe zizohamba kodwa uzothi William Branham ngiyothi ngilapha Nkosi mkhulu ya wathi ngifanele ngizimele phambi kwenceku yami ezansi lapho futhi ngifune kube ngumuntu njengaye ngakho ke wavele wehla wahlala phansi lapho uthule ezingotsheni zakhe wahlala phansi wabesedla wahlala phansi wayelokhu ebheke ngaseSodoma niyazi uAbrahama wayazi ukuthi kwakukhona okuthile kuzayo ngoba leyo yindawo endala engcolile niyazi ngakho ke wayelokhu ecabanga ngakho kanjalo wathi manje kubulala igama lakhe kwakungu-Abrahama futhi igama likaSara kwakungu-Saray uSarai futhi ezinsukwini ezimbalwa ngaphambi kwalokho uNkulunkulu wayehlangane naye embonweni futhi waguqula igama lakhe laba ngu-Abrahama negama lakhe laba nguSara USARA uSara inkosazana uAbrahama uyise wezizwe ngakho-ke wathi uAbrahama wathi ngiyazi ukuthi bengiqinisile kukhona ukuthize ngaleyo ndoda okuhlukile Abrahama uphi umkakho uSARA Sara uphi umkakho uSara wazi ngaleso sikhathi wo wathi usethendeni nebhayibheli lathi kwakungemva kwakhe ithende ngemuva kwakhe wathi Abrahama ngiyisabizwana somuntu lowo ofanayo owakhuluma naye ngizokuvakashela ngokwesikhathi sempilo uyabona Sara futhi uzoba nale ngane obukade uyilindele neminyaka eyikhulu manje obudala futhi yena unamashumi ayizishiyagalelunye kodwa mina ngizokunika le ngane engikuthembisa yona ngoba ubuthembekile kulinda Sara emuva ethendeni wathi akazange asho ngokuzwakalayo wahleka ngaphakathi kuye wathi mina isalukazi ngibuye ngibe nenjabulo nenkosi yami sengimdala kanjalo wathi bekungeke kwenzeke nje lowo mfo okhuluma ngani na ngelosi yathi uhlekelele uSara na wabuyini na washona Sodoma masinyane emva kokuvakashelwa yile ngolosi leso sibonakaliso sokugcina esanikwa isibonakaliso sokugcina esanikwa iSodoma lasha uJesu wathi njengoba kwakunjalo emihleni yaseSodoma kuya kuba njalo kufikeni kwendoda leyo muntu uNkulunkulu usebenzelele ebandla lakhe sonke lesisikhathi ngezibonakaliso izimangaliso kodwa into yokugcina kwaba ngokuthi uNkulunkulu abonakaliswe enyameni yebandla lakhe njengoba wayesenyameni yomuntu lapho futhi akhombise leso sibonakaliso esifanayo sokuthi uMesiya wayesevele ezimelele uqobo lwakhe phakathi kwabantu ngaphambi nje kokuba umlilo uwe ngosuku lokugcina okumchazayo ukuqinisekisa lelozi uJesu alithembisa ukuthi liqiniso asikhuleke Baba wethu sezulwini izwi lakho isiqinisekiso sokuthi unywa lelo liyizwi lakho baba singalikhuluma kuphela ngikhulekela ukuthi uyaliqinisekisa Nkosi futhi ngiyazi ukuthi ngiyathethe ngikhulekela ukuthi uzongixolela ngokuguliswa yimizwa kwami nokungafundi kwami ngakho konke futhi ususe lokho emqondweni wabantu indlela yami embi ecekethileyo yokuzama ukuletha umlayezo nomoya ongcwele ugadla phezu kwami angazi ukuthi ngenze njani kodwa ngivele ngikukhiphe baba ngihlezi lapha nabesilisa nabesifazane abangabahambi nezihambi lapho umhlaba wo onke uyazamazama namuhla bayasho manje izinsukwini zimbalwa manje bazohamba bezungezise umuntu emhlabeni jikelele emkondweni bamhambise emhlabeni wonke bezaba ukukhuphula umuntu enyangeni umhlaba wonke uqhaqhazela uzamazama izizwe zincane yonke indawo ezinemicibisholo ezosakaza imbobo emhlabathini abafita ikhulu namashumi amahlanu kujula ngamamayela sikwele angamakhulu amabili namashumi amahlanu noma amathathu namakhulu amathathu awo ngasikhathi singe ayocilisa umhlaba wonke usesimweni sokuthuthumela amabandla lisukile ezwini kukhona zonke izinhlobo zezinhlangano kanye namahlelo aphethe izincwadi ezichazayo zasemhlabeni futhi uma ungeyene wabo awukwazi ukufaka ikhanda lakho kwelinye lamabandla abo kodwa lokho njengoba kwakunjalo emuva ngezikhathi zikaNowa njengoba kwakunjalo ezansi ngebhayibheli uzazothumela abaprofethi nezinceku zakho Nkosi nokuthunywa okunesiqinisekiso ngemuva kwaso Nkulunkulu ngijabule kakhulu ngalokho ukuthi ukwethembisile futhi manje Nkosi wena wathi ungesabi mhlawumbe omncane mhlawumbe yomncane kuyintando enhle kayihle ukukunika umbuzo wena wathi njengoba kwakunjalo ngezinsuku zikaNowa ngenkathi lelo qembe elincane asindiswa njengamanzi kuyakuba njalo kufikeni kwendodana yomuntu izinsuku zikaLoti lapho ngesikhathi sikaNowa babedla bephuza beshada abendiswa futhi kubheke namuhla baba siyakubona lokho manje lokho bekusezweni elinesono ebelikwenza lokho kuli manje buke izinsukwini zikaLoti ukuthi kuphendukezele kunjani ongqingili oye komhlaba yizwe lonke iningi lohulumeni wethu ligwinywe kanye nakho nakuyo yonke indawo sidliwa izimpo yethu Nkosi ngodevela abaningi namandla esitha umhlaba wonke wethu kele ukufa futhi esethu soke ngisho nesizwe sakithi sifana nomfana omncane ohamba emathuneni busuku eshaya ikhwela ukuze igcine ngesabi siyazi ukuthi kulele emnyango Ibandla Nkosi wena wathi phakamisani amadolo enu phakamisani amehlo eni lapho lezi zinto ziqala kwenzeka ukuhlengwa kwenu kuseduze umoya ongcwele uthululelwe phezu kwebandla lakho ubize abantu baze zonke izizwe abaseMexico abamhlophe ama-Anglo-Saxon amakhaladi abaseEthiopia zonke izinhlanga ezahlukahlukene zonke emhlabeni wonke njengoba izithunyaza evangeli zakho ezimoya ongcwele ezindadlana zihambile zilambile zibulawa indlala eziningi zazo zabulawa zabethele esiphambanweni kwahlekiswa ngazo nakho konke okunye bahambe bengenalo ibandla elikhulu kubaxhasa baqhubeka nokuthi unya kukaNkulunkulu ngokuthi lezi zibonakaliso ziyakubalandela labo abakholwayo ngihlangane nabo emasimini emishini ngaleya Nkosi sike saba namandla amakhulu kaNkulunkulu ukukhuluma ngezinye izilimi ukuhumusha izilimi sibe nompaphathizo kamoya ongcwele uvezwa ubala kwamandla Kuthi manje Nkosi njengoba wathatha uAbrahama emele abakhethiweyo ababizelwa ngaphandle waletha uAbrahama kulelo hlane wamehlukanisa umkhombise zonke izinhlobo zezinto kodwa isibonakaliso sokugcina kwaba lapho uNkulunkulu qobo lwakhe ezibonakalisa enyameni Jesu wena wathi njengoba kwakunjalo ngalolo suku kuyakuba njalo lapho indodana yomuntu iza woza Nkosi leli yizwi lakho liqonde ngqo njengoba ngilazi ngiyalikholwa Nkosi kunabanye lapha abalikholwayo makwenzeke futhi Nkosi makwenzeke ethempe njengokuqinisekisa ukusondela okuseduzane kwenkosi Jesu sibe khona Nkosi kungasiqinisa zonke Nkosi kuyobaqinisa laba abazalwane kuyoqinisa abefundisi bakho yonke indawo kuzoqinisa abantu abavamile kuzosenza sonke sijabule siphe khona baba manje ngokusemandleni yami ukukhuluma izwi lakho manje Nkosi kuzofanele kuthathe wena ukwenza leso siqinisekiso angikwazi kodwa uma kungukuthunywa ngishumayele iqiniso ngiyakhona baba osizulile ukuthi uzoliqinisekisa ngezibonakaliso othembise ukuthi zizobanga lolu suku siphe khona manje ngiyazinikela kuwe naleli bandla nezwi manje baba sizokulinda uma nje uzosikhombisa ukuthi uphakathi kwethu imisebenzi engiyenzayo nani niyoyenza leso isithembiso sakho futhi baba bekungabaqinisa kanjani abanye babazalwane bami lapha bekungaliqinisa kanjani bandla leyo nto okungeyona eyenganekwane nje kuphela into oyishilo yaki kuzwile lokhu kushinyayela kwaso sonke isikhathi kodwa baba mababone ukuthi unguNkulunkulu ogcine izwi lakho manje kuzothatha ukungaphezulu kwami baba kuzothatha leli bandla lonke libe sekuvumelaneni kunye kuzothatha ukukholwa kwangempela ukukwenza kodwa ngiyakhuleka baba ukuthi uzokupha ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu egameni likaJesu amen. Manje bangani umuqo omkhuleko ngiyaxolisa ngixoleleni ngokuthokoza kwami ukuziphatha okuqotshiwe ephulpiti ngiyakhuleka ukuba ukwenze kepha ngisanda kuqeda ukufunda i-pre-19 council futhi ngithathe i-Hipslops to Babylons ne-Pilgrim Church ka-Broadbent i-pre-19 council i-19 council ne-post-19 council i-19 fathers ngibona na indlela umoya ongcwele obahambisa ngayo babengenalo ngishone altar ebandleni labo babengena lutho olufana nomfanekiso wesiphambano iRoma Katolika yaqhubeka nemfundiso ze nomfanekiso wesiphambano kepha elomthetho ngempela lahlala licacile yayinezakhiwo ezincane ezingenalutho ngaphandle kwamaslab kuphela futhi babezo umuntu othile owesaba uNkulunkulu wayengachaza izwi likaNkulunkulu bese amandla kaNkulunkulu babe vele baphakamise izandla zabo futhi badumise uNkulunkulu babekhuluma ngezilimi nezibonakaliso nezimangaliso kwakuyobalandela yebo mnumzane Polycarp Agnitis Martin Arenas uKhulumba ohe uJustine bangake abanye babantu abesaba uNkulunkulu ngempela ababengena kubekezelela lelo elinye ibandla uhlangothi lwalo lwamaRoma bahlala beyiKatolika ngathi singamaKatolika futhi singabapostoli yabanga amakatolika manje ukuthi ikatolika kusho ukuthi umhlaba jikelele kodwa iRoma Katolika yathatha umfanekiso wesiphambano nezimfundiso kanjalo njalo futhi lathi hayi iBhayibheli bona uNkulunkulu wayesebandleni lakhe uNkulunkulu usezwini lakhe iBhayibheli lathi uma noma yimuphi umuntu ezosusa noma enezele noma yini kulo okufanayo kuyothathwa ingcenye yakhe isuswe encwadini yokuphila sikhole lokho nje uNkulunkulu aku usho futhi lokho kuphela manje ngakho ke sikholelwa kulowo mlayezo manje kulabantu abagulayo lapha kulobo busuku nginishumayezile ukuthi uNkulunkulu uqinisekise ukuthunywa kwakhe kunjalo uNkulunkulu ubhekisisa izwi lakhe ukuliqinisa kuphela kwento azama kuyenza ukuthola inhliziyo angangena kuyo manje ukucabanga ukuthi uzokwenza ngokuqile angeke ungacabanga nje inhlanzi encane ecishe ibe ingxenye yeyintshi ubude phandle phakathi nelwandle ngale yithi kungcona ngiphuze kancane lamanzi ngahle ngiphelele ngokuqinisekile kunjalo awusoze waqedela amandla kaNkulunkulu nobuhle bakhe impela ubungeke ngakho ke vele uvule wena uthi awu ngamukele umoya ongcwele wo kukhona nje nje izilonke ligcwele wona ngiyabo uNkulunkulu uzama nje njenge ukube bekuyikho konke wonke amazulu ayeyipa yipi likhulukazi elimile futhi wawunokukekeka okukodwa kuncane uzama ukunqobelanisa lawo manzi azozama ukuziphoqelela aphume ileyo ndlela umoya ongcwele ozama ukuziphoqa ngayo ungene kuwe kanjalo kanjalo uzama ukukwenza ukuthi ukukholwe ngiyazi ukuthi lelo liqiniso manje ngikhole ukuthi ngabe banike ngabe uwakhiphile amakhadi omkhuleko ngizokhuleka ngikhole ukuthi ukwenzile kulungile kanjani ukuphi na ini uxolo elokuqala kuya emashumini amahlanu kulungile asikwazi ukubamisa bonke ngasikhathi sinye ngakho ke ake sime mhlawumbe ngani lokho kulungile yima nje ungangekazi njengoba uhamba mhlawumbe lo muqa omncane lapha ubuyele emuva ukuze bakwazi ukuhamba kancane kukhona ingilazi yamanzi ngiyakholwa ihlezi lapho uma uzobhekisisa kulungile masibe wokuqala wesibili wesithathu wesine wesihlanu wesithupho wesikhombisa wesishiyagalombili wesishiyagalolunye weshumi abasukume lokuqala ubani onalo na ikhadi lomkhuleko lokuqala na ikhadi lomkhuleko nje nenombolo nje kulo elokuqala elesibili elesithathu elesine kanjalo elokuqala ikhadi lomkhuleko ubani onalo na impela kukhona ukungahambi kahle ukhulume ngespanish yini inombolo yokuqala ngespanish na uno uno ubani onalo na lokuqala na uthini na kulungile khona lapha
number 2 who has it number 3 4 5 6
lesibili ubani onalo na lesithathu lesine lesihlanu lesithupha lesikhombisa lesishiyagalombili kunye kubili kuthathu yima nje khona lapha sizokwakha umuqa ya kulungile kulungile lokho kulungile kulungile okuqala wesibili wesithathu wesine wesihlanu wesithupha wesikhombisa wesishiyagalombili wesishiyagalolunye weshumi mabeze uzani ngakulolu uhlangothi uma nithanda uma ungeke usukume manje phakamisa isandla sakho sizobona ukuthi uyafika lapha sizobona othile uzokuthwala phezulu lapha uyabo lesithupha lesikhombisa lesishiyagalombili lesishiyagalolunye leshumi ishumi nanye ishumi nambili ishumi nantathu ishumi nanane ishumi nantlanu ishumi lesithupha ishumi lesikhombisa ishumi shekalobile yishume shekalolunye amashumi amabili mabeze kusuka kokuqala kuya ebashumi namabili manje fulani umuqa ngalapha kulungile kunjalo manje uma unamakhadi akho uzali bangane musa kuhlale muva ngoba ukhohlisa umunye umuntu ngakho ke yabo ungesabi ukuza uma uthathe ikhadi lakho woza uma bekunika ikhadi manje umfana uzanda lawo amakhadi kuqala yama lapha futhi awaxube ndawonye amashumi amahlanu noma ikhulu noma yini ayenzayo wehlela ngqoku layini wanikeza noma ngubani umuntu yedwa ngathola lokuqala umunye leshumi omunye lamashumi amahlanu umunye lamashumi ayisishiya kalulunye kanjalo asazi ukuthi bakuphi ahlakazekile wonke lokho kuyamshiya umfana ukuze angazi ukuthi yini manje ke umfana akazi ukuthi ngizobiza kuphi ngalobo busuku sizathi niyabo nama ngazi ngikahle ngiqale bangake abake babase emhlanganelweni phambilini futhi ngiyazi ukuthi ngivele ngixumele yonke indawo kuyo ulungile niyabo ngakho ngezikhathini eziningi abantu bayesaba ukuqhamuka ngoba izono zabo ziyabizwa lapha manje uma wenze noma yini ngelukile futhi ungafuni ukuthi kumenyezele kugcwele uhlale ngaphandle yilokho kuphela ngoba nakanjani yena uzokwenza he bangako kwaziyo lokho ukuthi kuyiqiniso na yebo mnumzane impela kuliqiniso manje uma ulahle unembeza futhi ungaphansi kwesono ngani ungezi kodwa uma ungenjalo uma ungaphansi kwegazi woza ngiyabonga kulungile manje kulungile awu sizovele siqale khona lapha futhi sibone ukuthi singaya kuphi manje bangaki phakathi lapha abagulayo futhi abangenayo futhi abalitholanga ikhadi lomkhuleko sekwephuze kakhulu noma ukuthize phakamisani izandla zenu nxa zonke phezu kwesakhiwo kulungile awunalo ikhadi lomkhuleko
There was a little woman passing.
Manje kwakukhona isifazane omncane wadlula esixukwini mhlawumbe wayengena lekhadi lomkhuleko kodwa wathinta umphetho wengubo yakhe lokho kukwenzile kulungile wathinta umphetho wengubo yakhe wasinda manje nina ngaphandle lapho enikholwa ngayo yonke inhliziyo yenu nina nikholwa lokhu ngempela ngayo yonke inhliziyo yenu velani nithi Nkosi Jesu ngiyakukholwa lokhu ngayo yonke inhliziyo yami ukuthi ngizokwamukela futhi ngikholwa ukuthi ngiyazi ukuthi uMfowethu Branham akangazi noma azi noma yini ngami futhi uma ungangivumela ngithinde ingubo yakho manje iBhayibheli lithi manje abefundisi bazokufaka zeloko iBhayibheli lisho ukuthi uJesu Kristu ungumpristi omkhulu khona manje ongathintwe yimizwa yobuthakathaka bethu kuyiqiniso lokho na umpristi ophakeme onokuzwelana nobuthakathaka bethu unguye khona manje awu khona ke uma engumpristi omkhulu onokuzwelana nobuthakathaka bethu lowo mpristi omkhulu wayeyoziphatha kanjani lapho ethintwa na uma engujesu ofanayo owayekhona emuva lapho wayezokwenza ngendlela efanayo akakwazi ukuguqula izindlela zakhe akakwazi uma athi emuva lapho awu ngibasilisile ngoba bakholwa kimi kodwa namhlanje ngizobasindisa ngoba banemali eningi angeke akwenze lokho kufanele ahlale nesimo sakhe sokuziphatha sasekuqaleni niyabo uma uNkulunkulu enze isinqumo kuphelele ngeke siphinde siguqulwe futhi uNkulunkulu akalokothi alishintshe uhlelo lwakhe niyabo ngakho-ke uma engumpristi omkhulu nokuzwelana nobuthakathaka bethu futhi wena wamthinta ngokukholwa kwakho manje akanazandla emhlabeni kepha ezami nezakho ngabe kunjalo na ngingumvini nina ningamagatsha manje umvini awutheli izithelo akunjalo na amagatsha athele izithelo ngakho-ke umvini unika nje amandla igatsha kepha wena uyalibona igatsha umvini awenzelanga khona niyabo usenkazimulweni ungumoya ongcwele manje akazitheli izithelo kodwa unika wena nami amandla ukuze sizokwazana ngamaphimbo ukuthi ukhuluma ngathi futhi yenze imisebenzi wakhe ukuqinisekisa ukuthunywa ezithunywe ukukwenza niyakuqonda manje wonke umuntu na
Now, you pray, and you say, Lord Jesus,
manje wena kuleka bese uthi Nkosi Jesu ngizokukholwa lokhu ngayo yonke inhliziyo yami ngizokukholwa ngokuqinisa nakho konke kukimi futhi ngiyakholwa ukuthi uzozongiphulukisa futhi ngizokwenza ngayo yonke inhliziyo yami ukuzama ukuthinta umphetho wengubo yakho ngiyethemba ukuthi wena uzongiphulukisa manje kholwa nje yilokho noma uthandekayo manje ngizolicela ngalokho manje niyazi ukuthi ngiyiphentekostali ngiyakholela ekumemezeni ekudumiseni inkosi kepha ngizocela ukuthi wenze lokhu manje uma siza ngifuna nibe nenhlonipho yokuzithoba ngangokunokwenzeka manje vele uzifihle manje susa konke ukungabaza kwakho bese uthi nje manje Nkosi wena ngisize uNkulunkulu uzokwenza uma nje uzokukholwa manje nango isifazane emile angikaze ngibone empilweni yami manje noma kubani okuleli lapha kwesinye isikhathi angazi ukuthi ngithini uma kungishaya kungumbono manje uma uniyangizwa kahle manje na kulungile manje hloniphani ngokuzithoba ngempela manje nango isifazane emi manje nasi isithombe sihle seBhayibheli siyizihambi komunye nomunye angikwazi manje ungahle ungazi ngokwazi ukuthi ngingumfowethu uBranham kodwa angikwazi nganoma eyiphi indlela manje lesi yisithombe njengoba sasinjalo kuJohane Ngcwele wesine uJesu wahlangana nosifazane ayengakaza mbone noma yena wesifazane wayengamazi yena wayazi ukuthi wayengumJuda kodwa yilokho kuphela ikwazi futhi-ke uJesu wakhuluma nalona wesifazane esikhashana wayenzani na wayexhumana nomoya wakhe niyabo wayeswelekile ukuba adlule eSamariya kwathi edlula eSamariya wahlangana nalo wesifazane ngani na ubaba wamholela eSamariya kuphukele eSamariya wayengazi ukuthi yenzeni kwaphuma lo wesifazane wacabanga mhlawumbe yilokhu ubaba akufunayo ngoba wathi emva kokuba esephulukise indoda eyayikhubazekile yayingakhubazekile kodwa ngicabanga ukuthi kungenzeka ukuthi yayinesifo esilibazisayo uJohane ongcwele wesihlanu isahluko esilandelayo ngiyakholwa ukuthi yiso wahamba ngasechibini leseBethesda futhi lapho kwakulele indoda yayikhubazeke iminyaka eminingana yayinobuthakathaka manje yayisikwazi ukuhamba kodwa kwehla ingelosi yazamazamisa echibi nina bazalwane niyazi ukuthi ngikhuluma kuphi wabe sefika uJesu yayisithi yathi mayelana ngokuya echibini yathi anginamuntu ozongisiza omunye angenza kangcono kunami angakidlula ayechibini ngamanye amazwi wathi thatha uhlakalo wakho ungene endlini yakho wathatha umbhede wakhe waqhubeka manje uJesu akazange aphulukise omunye wabo futhi kwakukhona izixuku ezinkulungwane kungani engakwenzanga na kukhona oyedwa webandla wethu thina befundisi uNkulunkulu ogcwele ububele ngabe kunjalo na izixuku zezinyonga izimpuphuthe izinyonga ushobene zonke izinhlobo zabantu ngabe iBhayibheli lakusho lokho bazalwane na futhi waya ngo endodeni eyodwa yayinokugula yayingaphuphutheki yayikwazi ukuhamba kungenzeka ibe nenkinga yesinye kungenzeka ibe ne-TB elibele kwakungeke kuyibulale yayineminyaka engamashumi amabili nesishiyagalombili futhi kwakungeke kuyibulale futhi waya kuleyo ndoda kungani na khona-ke wakuphulukisa nje lokho wahamba bekungenzekani ukuba wafika ethempe kulobu busuku akwenze lokho na babezomgxeka khona lapho kunjalo bazalane na bebeyomgxeka kodwa wakhumbulani uJesu wayeyazi le ndoda futhi wayazi ukuthi yayikade kulesi simo sonke lesi sikhathi ingabe yilokho akusho na manje ngenkathi amaJuda ethola le ndoda yabatshela ukuthi ngubani okwenzile bathola uJesu bambuza ngicabanga ukuthi bazombuza kulobu busuku na impela wathini na ngiqinisile ngithi kuwe indodana ayinakwenza lutho ngokwayo kodwa lokho ebone ubaba ekwenza lokho nendodana iyakwenza ngabe kunjalo na khona-ke ngokwezwi lakhe uqobo akenzanga lutho uNkulunkulu waze wamkhombisa embonweni okufanele akwenze liyamkhumbulo eliye entshumayelweni yethu kulobu busuku na ngikwenze konke lokhu ngokuyalelwa nguwe noma yimuphi umprofethi wenkosi uhamba kuphela njengoba inkosi imhola manje ake sisike iphethini manje uKristu ungumoya ongcwele olapha manje manje ngikhole ukuthi ngizizwe ngiholeleka ukuba ngize e-Arizona uJesu wazizwele eholeleka wayeswelekile ukuba adlule ngaseSamaria ngizizwe ngiholeleka ukuba nenkonzo yokuphulukisa ethempe kulobu busuku angikaze ngibe nayo eyodwa lapha phezulu angazi ukuthi kungani akungenzeka ube ngumuntu wokuqala phezulu lapha nakho lapho ukhona uJohane ongcwele wesine impela futhi ngikwazi awungazi angazi into eyodwa ungahle ube yisoni ungahle ube ngumzenzisi ungahle uphinge ungahle ube ongcwele onobuNkulunkulu ungahle ugule ungahle ukuba umelele omunye umuntu ungahle ukuba unezinkinga zezezimali angazi ukuthi unani angazi lutho ngawe manje kunjalo angazi manje uma ngisihambi ukuze kuthi othile ongakholwayo angahle ukuba uhlezi eduze phakamise isandla sakho uma kukhona uma lokho kuliqiniso niyabo manje uma umoya ongcwele ekuxhumaneni nomoya wakhe manje sobabili simi lapha owesilisa lowesifazane njengoba babenjalo futhi uJesu wakhuluma naye waze wathola okwakungahambi kahle ngaye ngabe kunjalo na manje bonke abaziyo ukuthi lokho kuliqiniso thanini amen watshela ukuthi yayiyini inkathazo yakhe futhi wamtshela ukuthi yayiyini inkathazo yakhe wayesethi mnumzane ufanele ube ngumprofethi niyabo babengenabo abaprofethi cishe iminyaka engamakhulu amane wathi ufanele ube ngumprofethi manje siyazi ukuthi lapho umesiya efika lokhu kuzoba yisibonakaliso sikamesiya kuzositshela zonke izinto ngabe kunjalo na awujesu wathi nginguye okhulumayo manje uma leso kwakuyisibonakaliso sikamesiya khona-ke futhi unguye izolo namuhla naphakade kuphela ngesimbo sikamoya ongcwele usebenzisa inyama yami umoya wami njengoba ngiwunikela kuye futhi ungangitshela ukuthi inkathazo yakho ikuphi ubuyokwazi ukuthi bekuyikho noma qha ngoba ungufakazi walokho manje uma benginenkonzo yokuphulisa ngiyakhuphuka ngathi uDumo kuNkulunkulu uyakula tyathe na yebo ngine chipi uDumo malube kuNkulunkulu kubekwe izandla kuwe haleluya thola ukuphilukiswa kwakho manje abazalana abaningi abahle njengomfowethu Oral Roberts nabanye bangamadoda ngempela kaNkulunkulu isipho sabo leso bathi uDumo kuNkulunkulu ngiyakukholwa wena yebo ngikholwa ukuthi uzosinda impela ngiyakukholwa lokho yebo mnumzane ngiyakholwa ungaya kumelusi wakho uma ungumKristu noma yini efana naleyo ngikholwa ukuthi ubuyo yenza ibinga kwenza kepha manje uma ifika akutshele ukuthi yilo kwenzile manje uzokwazi ukuthi ngabe lokho kuliqiniso namaqhabo futhi uma engakutshela okwenziwe impela ubungakholwa uma engakutshela okuzokwenziwa ngabe kunjalo na manje bangaka abakholwayo ukuthi lokho kungaba ngufakazi uma ekwenza ukuthi uJesu Kristu uMesiya ubuyezela namuhla naphakade na manje kubulana hayi mina qhabo ngifana nale microphone simungule siphelele ngingazi kanjani na sengivumile kuwe nakuye nabo bobabili komunye namunye asazi asikazi sibonane ngakho ke kuzothatha amandla vele kwenye indawo manje ungakholwa njengoba abanye babo benza bese uthi wena undedana kaNkulunkulu inkosi kaIsrayeli noma ungathi he ungudebele umbhulu uhlobo luthile lomoya omubi manje ke lokho kuphakathi kwakho noNkulunkulu yabo manje lokho kukuwe ukwahlulela lokho niyabo kuya nje ngesimo sakho sengqondo ngakukho kodwa yakimi nguJesu Kristu nguye kimi ngoba isithembiso sakhe futhi manje uma enze isithembiso futhi wangijuma futhi wanginikeza izibonakaliso kuthi eminyakeni eminingi edlule ngangilapha phakathi kwenu bantu futhi wanginikeza isibonakaliso uma ungabeka isandla sakho kwesami bangaka ukukhumbulayo lokho na kodake ngikakutshela uma ngisengabamba imizuzu embalwa bengingeke ngibe namandla okuzilawula kodwa ngithi unesimila noma ngabe bekuyini bekuphelele ngabe kunjalo na futhi ngakutshela ukuthi wangitshela uma ngangiyohlonipha ngokuzithoba futhi ngikhole futhi ngihlale ngikhululekile futhi lokho kungukuthi angihambe ngiyonxiba imali futhi angikaze ngithathe umnikelo empilweni yami niyabo futhi yonke into futhi ngikile ngiqiniso kuye ukuthi kuzofezeka ukuthi ngenkathi ngiyotshela abantu yona kangimfihle inhliziyo yabo eke into angeke bakuphike lokho niyabo niyangikhumbula ngikuprofeta lokho na manje kufezekile niyabo manje hleniphani ngokuzijoba nje wena uthi ulindeni mfowethu Branham na yena angimazi lowo wesifazane uma engangicobi angikwazi ukukwenza yilokho kuphela bangaki abake basibona isithombe saleyo ngelosi yenkosi lowo mlilo insika yesithando yomlilo na bayithathile sebenayo emhlabeni wonke manje iseWashington DC eholo lobucili lenkolo isitalo singaphezulu kwemvelo kuphele sisake safakaziswa ngokwesayensi ngizokhuluma nawe nje umzozo ukuxhumana yebo dumisani inkosi ehe nansi ehe angikwazi ukukutshela ukuthi ngikwazi kanjani kodwa ngiyazi ukuthi ukhona lapha manje niyabo kunjalo ilapha manje mayibonge inkosi niyabo nansi manje unesifo sesikhumba ufuna ngisikhulekele uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho manje uyakukhole lokho ngenhliziyo yakho yonke na manje ungahle usho ukuthi ngikuqakelile lokho niyabo manje bekisiza futhi ubone ukuthi ngikuqakelile yini niyabo yiba nenhlonipho yokuzithoba ngempela ubonakala ingumuntu emuhle manje njengamanje angikwazanga ukukutshela engikutshela khona kuqala manje umzuzu nje yebo unesifo sesikhumba unaso usube nakho isikhathi eside kade ngisho ukukhulekelwa ngakho manje ke kunokuthize okungahambi kahle ngasohlangothini lwakho kunjalo kubangelwe ingozi yemoto lo ngisho kanje inkosi manje niyakholwa anikholwa la egameni lenkosi Jesu ngicela ukuphulukiswa kwakhe amen hamba ukholwe yakholwa ukuthi nguye izolo izibani zokuhlwa zikamoya ogcwele la
How do you do? You and I are strangers to each other.
unjani mina nawe asazani omunye nomunye ukuqala ukuhlakaneni kwethu ukube bengikwazi ukuphulukisa bengizokwenza ngimele umphulukisi kuphela njengenxusa elithunyelwe ngikhulekela ukuqinisekisa kwakhe kodwa uMunkulunkulu ezongitshela ukuthi uzeleni lapha uyangikholwa ukuthi ngingumprofeti wakhe noma inceku yakhe na uzokukholwa na Ida yodwa kunesithunzi esikuzungezile ukukhombisa ukuthi uhlushwa yisimo semizwa uphatheke kabi ngokwengqondo isimo semizwa kuba kube kakhulu lapho ilanga seliqala ukushona kunjalo bese kuthi ke enye into nesimila okhathazeke ngaso uyakhole ukuthi uNkulunkulu ngakutshela ukuthi leso simile sikuphi na sisebeleni langa kwesokudla yilokho na uyakholwa manje na
That is something on me Saying that, knowing that, is that right? You believe it to be God? Then Jesus said, these signs shall follow them that believe. If they lay their hands on the sick, they shall recover.
My God. Yes. God bless you.
Manje kunento ethile kimi okusho lokho okwazi lokho ngabe kunjalo na uyakholwa ukuthi uNkulunkulu na uJesu wabe sethi lezi zibonakaliso ziya kubalandela abakholwayo uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayokusinda inkosi kubusise amen yiba nokukholwa ungangabazi kholwa nje ngakho konke kukuwe Umfomncane lapho ufake uthayi onemiqa vele uyeke ukukhathazeka leso sifo sabathambo sizokushiya uma nje ukukhola ngenhliziyo yakho yonke yabo ubuhleli lapho ulindele lokho ubungenjalo na futhi awunalo ikhadi lomkhuleko awulidinge lilodwa kholwa nje yabo ukukhola kwakhe kwathinta ukuthize niyazi leyo ndoda ayithintanga iqale ngamafliti angamashumi amabili kimi ngabe kunjalo na Kodwa uthinte ini na umpristo mkulu ngibuke lapha kulo wesifazane bekukhona indoda ngibukile bekuyindoda ngathi ungeke kukhona lowo ngowesifazane ngibuka kukhona indoda ngibuke lokho kukhanya okulenga lapha kwaye ngaleya kwase kumanga kuye ngimbonile zama ukwehla empeteni kanjalo yelokho kuphela niyabona nakho lapho ekhona makabe ngufakazi ngabe yilokho na ubukade uhleli ukhulekela lokho ngabe kunjalo na khola ngayo yonke inhliziyo yakho manje uzosinda ngakho ke uma ukholwa konke kuyenzeka yiba nokukholwa nje manje hloniphani ngempela uxolo bengibheke kukhanya kwazi ukeza kujabula esekhweni bengibhekisisa nje niyabo manje ngifune kukhuluma nawe mzuzwana nje ubukeka njengomuntu olungile kimi siyizihambi komunye nomunye inkosi iyazazi izinkinga zakho yena uyangazi uyakwazi wena singowesilisa nosifazane simi lapha sihlangana isikhathi sethu sokuqala ngomoya wena ungumkristu futhi ngiyakuzwa ukudlidliza obekukhona ngomoya wakho uyazi kuhamba nje futhi ngiyazi ukuthi awuyena umuntu ohamba ecele ulift ungumkristu yabo Ngakho ke ngilokho ngikushoyo ocela ulift ngokuxuma nje usuka kwenye indawo uye kwenye uyazi uzelwe ngokusha uyabo ngumkristu ngempela ngiyakuzwa ukwamukelwa kwakho yabo futhi umoya ongcwele lapha uyawemukela lowo moya ngoba ungumoya wezihlobo niyabo singumfo wethu nodade wethu awukho lapha ngesingawe Umele omunye umuntu umngane wakho uhlusha ukucindezelwa amadimoni uyakukhole lokho na beka lelo duku phezu kwabo futhi ungangabazi kuzoba sishiya uNkulunkulu akubusise yiba nokukholwa kuNkulunkulu kholwa nje ngayo yonke inhliziyo yakho
How do you do lady We're strangers to one another somebody somewhere
Unjani nenekazi na siyizihambi komunye nomunye manje omunye umuntu ndawo uNkulunkulu bekukuphi na ndawo ezithamelini omunye umuntu ukhona okwenzekile wazi kanjani futhi uPrenem na awu ngiyakwazi nje ngiyabona yabo kufana nje nokudonsa impilo kuwe ngo uyabo kukhona kwenzekile umuntu othile uphulukisiwe ndawo angazi ukuthi bekukuphi kodwa mhlawumbe uzongibonisa futhi
We are strangers to one another, lady. I do not know you. But God does know you.
Sizihamba komunye nomunye nenikazi angikwazi kepha uNkulunkulu yakwazi ulapha ngenhloso ethile mhlawumbe ngomunye umuntu mhlawumbe okwezimali okwasekhaya noma ngabe kuyini uNkulunkulu angangitshela uzokukhola na uzokwazi uma kuliqiniso na uqhubeka nokuba ngumuntu omusha uza lapha umbono webhukela umuntu omusha manje khona ngayo yonke inhliziyo yakho futhi uNkulunkulu uzokupha nyabo uma ngingakutshela uyazi uma ngingakwazi kuzofanele kuvele emandleni athile angaphezu kwemvelo uyayikubula intshumayelo yami kulobo busuku engikhulume ngayo na manje bukani mhlawumbe uma bengingathanda njengaleyo ngelosi yafulathelisa umhlane wayo manje uma ngifulathela kanjena ngaya lapho ukhona niyabo kulukile manje wena nje yisho inkosini uJesu oh uNkulunkulu enhlizweni yakho nje yembulela umfuthi Branham ukuthi ngizeleni lapha noma ukuthi ize ngami futhi ubone ukuthi yena uyakwenza yini.
Yes, I can see the woman right now. She's suffering with an intestinal trouble.
Yebo ngiyambona owesifazane njengamanje uphethe inkathazo yamathumbu kunjalo yezimila ezibilini iqiniso nkosikazi Khathani ungaya ekhaya manje futhi usinde uma uzokukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho hamba futhi ukholwe endleleni yakho ukholwe.
Do you realize that the very God that wrote the Bible is moving in this little humble church here tonight?
Uyakhole na yiba nokukholwa ngabe niyabona ukuthi yena impela uNkulunkulu waloba iBhayibheli uyahamba kuleli wandle lincane lithobekile lapha kulobu busuku kulomhlangano lapha na. Manje sizihambi komunye nomunye futhi mnumzane angikazi ngikubone empilweni yami siyezihambi ngokuphelele manje kungenza ngibe buthakathaka bahlobo kungu lelo ninikazi lihlezi emuva lapho likunjelwe lihlezi kwesibili phakathi kusuka ngemuva khona kanye ohlangothini loluhlu lapho bekunguwe esikhatshaneni esedlule ubuphezulu lapha uma ukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho kuzokushiya. Kuthiwani ngaleyo ngane naleso sifo na uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokuphulukisa na nakho lapho khona inkazimulo udevil walahlekelwa yilokho wakwenza uNkulunkulu akubusise dadhe mfowethu yiba nokukholwa kuNkulunkulu yilokho kuphela okudingayo uzoyishiya ingane ungakhohlwa. Bathinte ini na? Ithinteni lelo nenekazi ngengane yalo na? Angibazi labo bantu. Angikaze ngibabone empilweni yami. Uma siyizihambi komunye nomunye, phakamisani izandla zenu lapho bahlobo, lapho okukhona. Inenekazi, phakamisa isandla sakho kunjalo. Nelimi lapho likulekela leyo ngane, nomoya ongcwele ukulokhu uhamba phakathi lapho ndawo, futhi ngibone lapho belikhona, futhi ngabona ingane encane inaleso simo, nakho lapho likhona. Ingane izosinda. Ndatake ukukhathazeki ngani na ukukhanya kwangempela kungalapho manje ngiyazi ukuthi uNkulunkulu uphendulile niyabo kuzoyishiya ingane ngiyazi ukuthi kuzelunga ya kuza nje yonke indawo kusuka ezithamelini manje ungukuthi awukwazi ukukhetha kukuya yonke indawo nje kufakazise nje awukholwa kakhulu manje kunalokho ukholwa esikhashanele sedlule na impela niyabona ukuthi kungahle kwenzeke kini nonke umani kukholwa nje niyabo kholwa nje xolo mnumzane ngingi benginga uyazi angisakele kodwa nje ngibaba uthakathaka impela futhi nje uJesu osifazane oyedwa wathi lengubo yakhe wayesethi ngiyabona ukuthi amandla aphumile lokho ngokuthi amandla okuqina futhi uma yena indodana kaNkulunkulu kuthiwani ngami isoni esisindiswe ngomusa na. Manje nazi indoda makwenzeke kule ndoda manje ke nonke nizokhala na ukhona umuntu owazi le ndoda na ngabe ukhona owazi le ndoda lapha na oh yebo mnumzane kulungile manje uyazi ake sibone ukuthi kulungile noma cha indoda iyisihambi ngokuphelele angikaze ngiyibone empilweni yami siyizihambi komunye nomunye ngokuphelele kodwa umoya ongcwele ungangivezele ukuthi uzele ini lapha noma ukuthi ufunani noma ukuthi ize ngawe okwaziyo ukuthi ngiyazi ukuthi angazi lutho kodwa ke lokho bekungakukholisa ukuthi bekufanele kube umoya ongcwele ungani ikholisa nonke futhi nazi ukuthi umoya ongcwele ofanayo olapha uphandle lapho futhi kithina sonke na
Your trouble is rectal trouble. It's a cyst in the rectum.
Inkathazo yakho inkathazo yomtshazo isikhwama esinobomvu kwirectum kunomunye umuntu lapha okhulekayo ngalokho ngunkosikazi wakho lapha ya uhlushwa ikhanya liphikelelayo kwaso sonke isikhathi kunjalo unomntwana lapho futhi kunjalo uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi yini engabi kahle ngalowo mntwana na isimo esiphathelene negazi uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi wena ngubani na ungangikholwa na ungumfundisi ungumfundisi Nomzane men iya ekhaya usinde uyakhola ngayo yonke inhliziyo yakho na nika uNkulunkulu udumo uyakhola ninikazi ka yonke inhliziyo yakho uhlezi lapho na uyakhola na hamba uyodla isidlo sakho sakusihla inkathazo yakho yesisu izokushiya futhi uzoba kahle inkathazo yakho yeqolo sisukile nayo futhi tete wethu ngakho ke ungavele uhambe unqamule egunjini futhi ukhole ngayo yonke inhliziyo yakho ukuthi uNkulunkulu uzokusindisa uyakukholwa na hambe nje umemeze bese uthi mayidukise inkosi kulungile ngayo yonke inhliziyo yakho ukuguliswa imizwa kuyinto embi kodwa uNkulunkulu angakuphulukisa uyakukhona lokho na hamba nje uthokoze uthi ngiyakubonga nkosi uNkulunkulu yakusindisa isise sidala sekukhathaza na hamba udle uthi Jesu Kristu yakusindisa yiba nokukholwa umhlane wakho uyakukhathaza akunjalo na hamba kholwa uthi Jesu Kristu yakusindisa yiba nokukholwa ukuguliswa imizwa na uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokuphulukisa na hamba uphulukiswe egameni likaJesu yabona ukuthi ngiqale ukuthi nina ngabe uJesu Kristu akasuyizwa namuhla lapha kena manje uJesu wathi ukholwa yini nisebenze ngiyenzayo nayo uyakuyenza ngabe kunjalo na manje uJesu wakusho lokhu lezi zibonakalisa zakubalandela abakholwayo mangaki amakholwa lapha na kulungile bangaki abafuna ukuphulukisa na phakamisani izandla zenu bese nibeka izandla zenu komunye nomunye ningamakholwa kunjalo uyaligcina izwi lakhe niyakukholwa na uma uzokukholwa uzobona into ethize yenzeka ongakaze uyibone ngaphambilini uma uzoyikholwa manje khothamisani amakhanda enu bekani ungazikhulekeli khulekela umuntu obeke izandla zakho kuye khuleka manje ngobuqotho kholwa ngobuqotho beka izandla zakho komunye umuntu bese ukhuleka manje ngizokhuleka lapha
Heavenly Father we come in the name of the Lord Jesus we come because that
abosazulwini size kameli lekosi Jesu siza ngoba izwi lakho liqinisekisiwe uthunywa kuqinisekisiwe uJesu Kristu ngendlela kaNkulunkulu usebukhoneni phambi kwethu ngesimo sikamoya ongcwele uNkulunkulu laba ngabantu bakho bahluphekile sathani babophile bayazi ukuthi wena ulapha isiqiniseko sobukhona bakho silapha uJesu Kristu onguye izolo namuhla naphakade Satyale, kufunike empini, kuma lapho Satyale, egameni likaJesu Kristu. Ngiyakuyala ukuthi ushiye lezi zethameni futhi uphume kulaba bantu ukuze bakhulule egameni likaJesu Kristu. Uma ukukhala imangezinyawo zakho unike uNkulunkulu udumo, lowo mqondo yilokho ke. Phakamisani izandla zenu bese nimnika udumo. Uqinisekisiwe, vuma futhi ukholwe ukuthi ukuphulukiswa kwakho sekufikile.